Leviticus 1 verse 1. UJehova esetendeni lokuhlangana wambiza uMose wakhuluma kuye wathi. Verse 2.
Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi kubo, nxa umuntu wakini letha umnikelo kuJehova, anonikela ngomnikelo wenu wezinkomo zemhlambi nowezimvu.
Verse 3. Uma umnikelo wakhe ungumnikelo wokushiswa wemihlambi, uyakunikela ngeduna elingenasici, anikele ngalo ngasemnyango wetende lokuhlangana, azamukeleke kuJehova. Verse 4. Uyakubeka isandla sakhe enhloko umnikelo wokushiswa, uyakwamukelwa ngenxa yakhe, umenzele ukubuyisana. Verse 5. Ulihlaba iduna phambi kukaJehova, amadodana ka-Aaron abapristi, alethe igazi afafaze ngegazi nxa zonke ze-altare elingasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 6. Uyakulihlinza umnikelo wokushiswa, awuhlahlele izitho. Verse 7. Amadodana ka-Aaron umpristi abeke umlilo e-altare ahlele izinkuni phezu komlilo. Verse 8. Amadodana ka-Aaron abapristi ahlele izitho nenhloko namanoni phezu kwezinkuni ezisemlilweni ophezu kwe-altare. Verse 9. Ahlanze izibilini zalo namanqina alo ngamanzi, umpristi akushise konke e-altare kube ngumnikelo wokushiswa, umnikelo omlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 10.
Uma umnikelo wakhe ungowemihlambi, owasezimvini noma owasezimbuzini, ube ngumnikelo wokushiswa, wonikela ngeduna elingenasici.
Verse 11. Alihlabe ngasohlangothini lwe-altare olungasenyakatho phambi kukaJehova. Amadodana ka-Aroni abapristi afafaze i-altare ngegazi lalo nxa zonke. Verse 12. Alihlahlele izitho nenhloko yalo namanoni alo, umpristi akuhlele phezu kwezinkuni eyisemlilweni ophezu kwe-altare. Verse 13. Ahlanze izibili zalo namanqina alo ngamanzi, umpristi anikele ngakho konke, akushise i-altare kube ngumnikelo wokushiswa, umnikelo omlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 14. Uma umnikelo wakhe kuJehova ngumnikelo wokushiswa wezinyoni, wonikela ngomnikelo wamahobhe noma ngowamaphuphu amajuba. Verse 15. Umpristi awulethe i-altare, awushumpule inhloko, awushise i-altare, igazi lawo likhanyelwe ngasohlangothini lwe-altare. Verse 16. Asuse ingila nezimpaphe, akulahle ngaseceni kwe-altare ngasempumalanga endaweni yomlotha. Verse 17. Awuqaqe ngamaphiko awo, angawudabuli kodwa. Umpristi awushise i-altare phezu kwezinkuni eyisemlilweni, ube ngumnikelo wokushiswa, umnikelo womlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Leviticus 2 verse 1. Nxa umuntu enikela ngomnikelo wempuphu kuJehova, umnikelo waba impuphu ecolekileyo, athela amafutha kuwo, abeke inhlaka kuwo. Verse 2. Awulethe kumadodana ka-Aaron abapristi, acaphune kuwe ngokhweshe wempuphu ecolekileyo yawo nowamafutha awo, kanye nayo yonke inhlaka yawo, umpristi awushise, ube yisikhumbuzo sawo e-altare, umnikelo omlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 3. Okusele komnikelo wempuphu kuyakuba ngoka-Aaron nokwamadodana akhe, kungcwele ngcwele emnikelweni yomlilo kaJehova. Verse 4. Nxa uletha umnikelo wakho wempuphu ephekwe ziko, woba ngamaqebelengwane angenamvube lempuphu ecolekileyo exovwe namafutha, noma imiqathane engenamvubelo egcotshwe ngamafutha. Verse 5. Uma umnikelo wakho ungumnikelo wempuphu ephekwe ngomqengele, woba ngowempuphu ecolekileyo engenamvubelo exovwe ngamafutha. Verse 6. Uhlephule izingcezu, uthela amafutha kuzo, kungumnikelo wempuphu. Verse 7. Uma umnikelo wakho ungumnikelo wempuphu ephekwe ngokhamba, uyakwenziwa ngempuphu ecolekileyo kanye namafutha. Verse 8. Woletha kuJehova umnikelo wempuphu owenziwa ngalezo zinto, unikelwe ngumpristi, yena uyise altare. Verse 9. Umpriest makathabathe kuyisikhumbuzo kuwo umnikelo wempupu, akushise altare, kube ngumnikelo womlilo, kube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 10. Okusala komnikelo wempupu kuyakuba ngoka Aaron nokwamadodana akhe, kungcwele ngcwele emnikelweni yomlilo kaJehova. Verse 11. Awuyukwenziwa ngemvubelo umnikelo wempupu eninekeyo ngawo kuJehova, ngokuba aniyukushisa imvubelo nazinyosi kube ngumnikelo womlilo kuJehova. Verse 12. Anonikela ngakho kube ngumnikelo wolibo, kungenyukele altare nokho, kube yiphunga elimnandi. Verse 13. Yonke iminikelo yakho yempuphu iyoliswe ngosawoti. Ungavumeli ukuba usawoti wesivumelwano sikaNkulunkulu wakho asilale emnikelweni wakho wempuphu. Wonikela ngayo yonke iminikelo yakho inosawoti. Verse 14. Uma unikela ngomnikelo wempuphu wolibo kuJehova, wonikela ngesikhwebu zamabele ezosiwe ngomlilo, amabele aguliweyo ezikhwebu ezintsha, ube ngumnikelo wempuphu wolibo lwakho. Verse 15. Uthela amafutha kuwo, ubeke inhlaka phezu kwawo, kungumnikelo wempuphu. Verse 16. Umpriest ashise okuyisikhumbuzo sawo ingxenye yababele aguliweyo awo nengxenye yamafutha awo kanye nayo yonke inhlaka yawo, kungumnikelo womlilo kuJehova. Leviticus 5 verse 1. Uma umuntu ona lapho ezwa izwi lesifungo engufakazi othile, noma ekubonile noma ekwazi engakusho nokho, khona wothola ububi bakhe. Verse 2. Noma umuntu ethinta into engcolileyo, noma isidumbu sesilo esingcolileyo, noma isidumbu senkomo engcolileyo, noma isidumbu sesilwanyana esikhasayo esingcolileyo, kumsithele engcolile nokho woba necala. Verse 3. Noma ethinta ukungcola komuntu, nakuba yikuphi ukungcola kwakhe angcole ngakho, kumsithele lapho esekwazi woba necala. Verse 4. Noma umuntu efunga ngamawala ngomlomo wakhe ukwenza okubi, nokuba ukwenza okuhle, noma yikuphi umuntu angaphahluka ngakho ngesifungo, kumsithele lapho esekwazi woba necala kokunye kwalokho. Verse 5. Kuyakuthi lapho enecala kokunye kwalokho avume lokho one ngakho. Verse 6. Uyakuletha umnikelo wecala lakhe kuJehova ngesono sakhe one ngaso, insikazi yasezimvini, imvu noma imbuzi, kube umnikelo wesono, umpriest amenzele ukubuyisana ngesono sakhe. Verse 7. Uma amandla akhe enganeli imvu, makalethe kuJehova ngesono one ngaso amahobha amabili noma amaphupha amabili amajuba, elinye libe ngumnikelo wesono, elinye libe ngumnikelo wokushiswa. Verse 8. Awalethe kumpristi oyakunikela ngelomnikelo wesono wokuqala, alishumpule inhloko entanyeni, angalidabuli kodwa. Verse 9. Afafaze uhlangothi lwe-altare ngegazi lomnikelo wesono, igazi eliseleyo likhanyele ngasesinqeni se-altare ngumnikelo wesono. Verse 10. Uyakulungisela esibili libe ngumnikelo wokushiswa njengokwesimiso, umpriest amenzele ukubuyisana ngesono sakhe one ngaso aze athethelelwe. Verse 11. Kepha uma amandla akhe enganeli amahopha amabili noma amaphupha amabili amajubha, makalethe umnikelo wakhe ngalokho one ngakho, okweshumi kwe-efa lempuphu ecolekileyo, ube ngumnikelo wesono. Angatheli mafutha phezu kwawo, angabeki inhlaka phezu kwawo, ngokuba kungumnikelo wesono. Verse 12. Awulethe kumpristi, umpristi acaphune kuwo ngokhweshe, kube yisikhumbuzo sawo, akushise altare phezu kweminikelo yomlilo kaJehova, kungumnikelo wesono. Verse 13. Umpristi uyakumenzela ukubuyisana ngesono sakho onengaso nakuyiphi yalezi zinto, azathethelelwe, okuseleyo kube ngokomphristi njengomnikelo wempuphu. Verse 14. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 15, uma umuntu esenza isiphambeko one kungengamabomu ezintweni ezingcwele zikaJehova, woletha kuJehova umnikelo wakhe wecala, inqama yasemhlambini engenasici njengokulinganisa kwakho namashekeli esiliva ngokweshekeli lendlu engcwele ibe ngumnikelo wecala. Verse 16. Akhokhele lokho onengakho entweni engcwele, athasisele kukho okwesihlanu akunike umpristi. Umpristi amenzele ukubuyisana ngenqama yomnikelo wecala aze athethelelwe. Verse 17. Uma umuntu ona enza noma yikuphi kuyo imiyalo uJehova ayale ngakho ukuthi akunakwenziwa noma bengakwazi, unecala nokho futhi wothwala ububi bakhe. Verse 18. Woletha kumpristi inqama engenasiki yasemhlambini njengokulinganisa kwakho ibe ngumnikelo wecala. Umpristi amenzele ukubuyisana ngesiphosiso aphosise ngaso engazi aze athethelelwe. Verse 19. Kungumnikelo wecala nempela unecala phambi kukaJehova. Leviticus 6 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Uma umuntu ona enze isiphambeko kuJehova, akhohlise umakhelwane wakhe ngento ebekiweyo noma isibambiso noma iphangiweyo noma icindezela umakhelwane wakhe. Verse 3. Noma lapho ethula into elahlekileyo eyiphika, afunge amanga noma yikuphi kukho konke lokhu umuntu akwenzayo one ngakho. Verse 4. Khona kuyakuthi uma onile aze abe necala, uyakubuyisa lokho okuphangiweyo noma lokho akudlileyo noma lokho okwakubekwe kuye noma lokho okwakulahlekile akutholayo. Verse 5. Noma yikuphi afungile amanga ngakho, makakubuyise athasisele kwesihlanu kukho, amnike lowo okungokwakhe ngosuku lomnikelo wakhe wecala. Verse 6. Woletha umnikelo wakhe wecala kuJehova, inqama engenasici yasemhlambini, ngokulinganisa kwakho ibe ngumnikelo wecala iyiswe kumpristi. Verse 7. Umpristi amenzele ukubuyisana phambi kukaJehova, aze athethelele konke angahle abe ekwenzile anecala ngakho. Verse 8. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 9, yala u-Aroni namadodana akhe uthi, nanku umthetho womnikelo wokushiswa. Umnikelo wokushiswa uyakuhlala eziko le-athare ubusuku bonke kuze kuse. Umlilo we-athare uhlale kulo uvutha njalo. Verse 10. Umpristi uyakwembatha isambatho selineni, afake nebhuluwe lakhe lelineni emzimbeni wakhe, asuse umlotha womlilo oshisa umnikelo wokushiswa e-athare, awuthele ngaseceleni kwe-athare. Verse 11. Abesekhumula izambatho zakhe, embathe ezinye izambatho, akhiphele umlotha ngaphandle kwekamu endaweni ehlambulukileyo. Verse 12. Umlilo phezu kwe-athare uyakuhlala kulo uvutha njalo ungacimi. Umpristi uyakubasa izinkuni kulo ekuseni njalo, ahlele kulo umnikelo wokushiswa ashise kulamanoni eminikelo yokuthula. Verse 13. Umlilo wohlala e-athare uvutha njalo ungacimi. Verse 14. Nanku umthetho weminikelo yempuphu. Amadodana ka-Aaron ayakunikela ngawo phambi kwaJehova ngaphambi kwe-athare. Verse 15.
Makucashune kuwo ngokwekhweshe impuphu ecolekileyo yomnikelo wempuphu namafutha awo, nayo yonke inhlaka phezu komnikelo wempuphu akushise e-athare, kube isikhumbuzo sawo, kube yiphunga elimnandi kuJehova.
Verse 16. Okuseleyo kuwo kuyakudliwa ngu-Aaron namadodana akhe, kudliwe ngaphandle kwemvubelo endaweni engcwele, bakudlele egcekeni letende lokuhlangana. Verse 17. Akuyikupheka ngemvubelo, ngikunike kube yisabelo sabo seminikelo yami yomlilo, kungcwele ngcwele njengokomnikelo wesono nanjengomnikelo wecala. Verse 18. Bonke abesilisa phakathi kwabantwana ba-Aaron bakukudla kube isimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu seminikelo omlilo kaJehova, konke okuthintayo kuyakuba ngcwele. Verse 19. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 20, nanku umnikelo ka-Aaron nowamadodana akhe abayakunikela ngawo kuJehova mhlabe gcotshwa. Okweshumi kwe-efa lempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wempuphu njalo njalo, ingxenye yakho ekuseni nengxenye yakho kusihlwa. Verse 21. uyakwenziwa emqengeleni ngamafutha. Usuxutshanisiwe wawungenisa unikele ngomnikelo wempuphu ube izingcezu ezihleshuliweyo zibe yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 22. Umpriest ogcotshiweyo esikhundleni sakhe phakathi kwamadodana akhe wonikela ngawo kube isimiso esiphakade woshiswa wonke. Verse 23. Yonke iminikelo yempuphu yompriest yoshiswa yonke ingadliwa. Verse 24. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 25. Yisho ku-Aaron namadodana akhe uthi, nanku umthetho weminikelo yesono, endaweni ohlatshwe kuyo umnikelo wokushiswa, mawuhlatshwe khona umnikelo wesono phambi kukaJehova umngcwele ngcwele. Verse 26. Umpriest onikela ngawo ngesono wokudla udliwe endaweni engcwele egcekeni letende lokuhlangana. Verse 27. Konke okuyakuthinta inyama yawo kuyakuba ngcwele nxa ingubo ifafazwe ngegazi lawo. Lapho kufafazwe khona uyakugeza endaweni engcwele. Verse 28. Kepha isitsha sebumba okuphekelwe kuso masaphulwe, kodwa uma kuphekelwe esitsheni sethusi siyakuphucuzwa sihashazwe ngamanzi. Verse 29. Bonke abesilisa phakathi kwabapristi bayakudla ungcwele ngcwele. Verse 30. Kepha mawungadliwa mnikelo wesono okwangeniswa igazi lawo etendeni lokuhlangana ukuba kwenziwe ukubuyisana endaweni engcwele oshiswa ngomlilo. Leviticus 7 verse 1. Nanku umthetho wemnikelo yecala ingcwele ngcwele. Verse 2. Endaweni abahlabela kuyo umnikelo wokushiswa bayakuhlabela khona umnikelo wecala kufafaze i-altari nxa zonke ngegazi lawo. Verse 3. Uyakunikela ngawo wonke amanoni awo msila ononileyo namanoni asibekele ezibilini. Verse 4. Nezinto zombili namanoni akuzo angasezinkalweni namanoni aphezu kwesibindi ewasusa ngasezinsweni. Verse 5. Umpriesta akushisa i-altare kube ngumnikelo womlilo kuJehova, kungumnikelo wecala. Verse 6. Bonke abesisa phakathi kwabapristi bayakudla udliwe endaweni engcwele ungcwele ngcwele. Verse 7. Umnikelo wecala njengomnikelo wesono, umthetho wawo munye, umpriest owenza ukubuyisana ngawo oba ngowakhe. Verse 8. Umpriest onikela ngomnikelo wokushiswa womuntu, isikhumba somnikelo wokushiswa anikele ngawo siyakuba ngesompristi. Verse 9. Yonke iminikelo yempuphu ephekwe eziko nayo yonke elungiselwe okuhambeni nasemqengeleni iyakuba ngeyompristi anikele ngayo. Verse 10. Yonke iminikelo yempuphu exovwe namafutha neyomileyo iyakuba yamadodana onke ka-Aaron enye ithole njengenye. Verse 11. Nanku umthetho womhlatshelo weminikelo yokuthula okuya kunikelwa ngayo kuJehova. Verse 12. Uma inikela ngawo ube ngumnikelo wokubonga, uyakunikela kanye nomhlatshelo wokubonga ngamaqebele engwana angenamvubelo exove namafutha, nemiqathane engenamvubelo egcotshwe ngamafutha, namaqebele engwana empuphu ecolekileyo axovwe namafutha. Verse 13. Kanye namaqebele engwana esinkwa ezivutshelweyo uyakunikela ngalo mnikelo kanye nomhlatshelo omnikelo yakhe yokuthula ube ngowokubonga. Verse 14. Athabathe kuwo libe linye njalo emnikelweni yakhe libe ngumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova libe ngelomphristi ofafaza ngegazi leminikelo yokuthula. Verse 15. Inyama yomhlatshelo omnikelo yakhe yokuthula ongowokubonga iyakudliwa ngosuku lokunikela kwakhe angashiyi lutho lwayo kuze kuse. Verse 16. Kepha uma umhlatshelo omnikelo wakhe ungowesithembiso noma ungowesihle, uyakudliwa ngalolo suku anikele ngawo ngomhlatshelo wakhe nangakusasa okuseleyo kuwo kuyakudliwa. Verse 17. Kepha okuseleyo enyameni yomhlatshelo ngosuku lwesithathu kuyakushiswa ngomlilo. Verse 18. Uma inyama yomhlatshelo omnikelo yakhe yokuthula idliwa ngosuku lwesithathu ayikwamukeleka ingabalelwa kuye owanikela ngayo, iyakunengeka nomuntu oyidlayo uyakuthwala ububi bakhe. Verse 19. Inyama ethinta into engcolileyo ayinakudliwa kepha iyakushiswa ngomlilo nokho lenyama ke bonke abahlambukileyo bangayidla. Verse 20. Kodwa umuntu oyidla inyama yomhlatshelo omnikelo okuthula engaJehova esenakho kungcola kwakhe, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 21. Nanxa umuntu ethinta into engcolileyo, ukungcola komuntu noma isilwane esingcolileyo noma into engcolileyo enengekayo adle inyama yomhlatshelo omnikelo okuthula engaJehova, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 22. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 23, yisho kubantwana bayizali uthi, aniyukudla manoni enkomo, nawemvu, nawembuzi. Verse 24, amanoni engcuba, namanoni okudweshuliweyo, angasebenza yonke eminye imisebenzi, kepha ningawadli nempela. Verse 25, kuba yilona nalo odla amanoni enkomo, okunikelwa ngayo, ibe ngumnikelo womlilo kuJehova, lowo muntu owadlayo uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 26.
Ningadli naliphi igazi noma ngelenyoni noma ngelenkomo nakuyiphi izindlu zenu.
Verse 27. Ilona lodla igazi lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 28. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 29,
isho kubantwana bayizali uthi wonikela ngomhlatshelo weminikelo yakhe yokuthula kuJehova uyakuletha umnikelo wakhe kuJehova emhlatshelweni weminikelo yakhe yokuthula.
Verse 30. Izandla zakhe uqobo zilethe umnikelo womlilo kuJehova, alethe amanoni kanye nesifuba ukuba isifuba sizuliswe, sibe umnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova. Verse 31. Umpriesti makashise amanoni e-altare, kepha isifuba sibe ngesika-Aroni yesamadodana akhe. Verse 32. Anonika umpriesti umlenze wokunene ube ngumnikelo wokuphakanyiswa emhlatshelweni yeminikelo yenu yokuthula. Verse 33. Lowo phakathi kwamadodana ka-Aroni onikele ngegazi leminikelo yokuthula nangamanoni koba ngowakhe umlenze wokunene ube yisabelo sakhe. Verse 34. Ngokuba isifuba sokuzuliswa nomlenze wokuphakanyiswa ngikuthabatha wabayi-Israyeli emhlatshelweni yeminikelo yabo yokuthula, ngakunika u-Aroni umpriesti namadodana akhe kube yisimiso esiphakade kwabakwa-Israyeli. Verse 35.
Leso siyisabelo sika-Aroni nesabelo samadodana akhe semnikelo yomlilo kaJehova mhla ebaletha ukuba bamkhonze uJehova esikhundleni sobupriesti.
Verse 36. Ayela ngakho Jehova kuba bakuphiwe ngabantwana ba-Israyeli mhla ebagcoba kube yisimiso esiphakade ezizukulwaneni zabo. Verse 37. Lowo ungumthetho weminikelo yokushiswa, nowemnikelo yempuphu, nowemnikelo yesono, nowemnikelo yecala, nowokwahlukaniselwa, nowomhlatshelo weminikelo yokuthula. Verse 38. UJehova amyala ngawo uMose entabeni yaseSinayi mhla eyala abakwa-Israyeli ukuba banikele ngeminikelo yabo kuJehova ehlane laseSinayi. Leviticus 8 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, thabatha u-Aroni namadodana akhe kanye naye nezambatho namafutha okugcoba nenkunzi yomnikelo wesono nezinqama zombili neqoma lezinkwa ezingenamvubelo. Verse 3, ubuthele inhlangano yonke ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 4, uMose wenza njengalokho uJehova emnyalile, inhlangano yabuthela ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 5, uMose wayesethi kuyo inhlangano, nansi into uJehova ayale ngayo kuba yenziwe. Verse 6. UMose waletha u-Aroni namadodana akhe wabageza ngamanzi. Verse 7. Wamfaka ibhantshi, wambhinqisa ibhande, wamembathisa ijazi, wamfaka ingubo yamahlombe, wambhinqisa ibhande elifekethisiweyo lengubo yamahlombe, wayibophela kuye ngalo. Verse 8. Wamfaka isihlangu sesifuba, nasesihlangwini sesifuba wabeka i-Urimi neThumimi. Verse 9.
Wafaka isigqoko ekhanda lakhe, nasesigqokweni ngaphambili wafaka ungcwecwe wegolide, umqhele ongcwele, njengalokho uJehova emyalile uMose.
Verse 10. UMose wathatha amafutha okugcoba, waligcoba itabanakeni nakho konke okuphakathi kwalo, wakungcwelisa. Verse 11. Wafafaza ngayo i-athari kasikhombisa,
waligcoba i-athari kanye nezitsha zonke zalo nomcengezi nesinqe sawo ukuba ngcweliswe. Verse 12. Wathela amafutha okugcoba ikhanda lika-Aroni wamgcoba ukuba angcweliswe. Verse 13. UMose wayeseletha amadodana ka-Aroni wayembathisa amabhantshi wabhincisa amabhande wafaka izigqoko njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 14. Waletha nenkunzi yomnikelo wesono, Aroni namadodana akhe babeka izandla zabo enhloko enkunzi yomnikelo wesono. Verse 15. Wayeseyihlaba uMose, wathatha igazi walibheca ezimpondweni ze-athari nxa zonke ngomunwe wakhe, waliphothula i-athari, walithulula igazi ngasesinqeni se-athari, walingcwelisa ukuba lenzele ukubuyisana. Verse 16. Wathatha wonke amanoni aphezu kwezibilini namanoni aphezu kwesibindi nezinto zombili namanoni azo uMose wakushisa e-athari. Verse 17. Kepha inkunzi nesikhumba sayo nenyama yayo nomswani wayo wakushisa ngomlilo ngaphandle kwekamu njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 18. Wayeseletha inqama yomnikelo wokushiswa, u-Aroni namadodana akhe babeka izandla zabo enhloko yenqama. Verse 19. Wayehlaba uMose wafafaza i-athari ngegazi nxa zonke. Verse 20. Wayeseyihlahlela inyama izitho, uMose washisa inhloko nezitho namanoni. Verse 21. Wahlanza izibilini namanqina ngamanzi, uMose washisa yonke inqama ye-athari yayingumnikelo wokushiswa, kwaba yiphunga elimnandi, umnikelo omlilo kuJehova, njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 22. Waletha nenye inqama, inqama yokwahlukaniselwa, u-Aroni namadodana akhe babeka izandla zabo enhloko yenqama. Verse 23. Wayehlaba uMose, wathatha igazi lawo walibheca esicutshini sendlebe yokunene ka-Aroni, nasesithupheni sesandla sakhe sokunene, nakuqukula wonyawo lwakhe lokunene. Verse 24. Wayeseletha amadodana ka-Aroni uMose walibheca igazi esicutshini sendlebe yabo yokunena sesithupheni sesandla sabo sokunene, nakuqukula wonyawo lwabo lokunene, uMose wafafaza i-athari ngegazi nxa zonke. Verse 25. Wawathatha amanoni nomsila ononileyo nawonke amanoni aphezu kwezibilini namanoni aphezu kwesibindi nezinto zombili namanoni azo nomlenze okunene. Verse 26.
Nasekomeni lezinkwa ezingenamvubelo elalisebusweni bukaJehova wathatha iqebelengwana labalinye elingenamvubelo neqebelengwana labalinye lesinkwa samafutha nomqathane muye wakubeka phezu kwamanoni naphezu komlenze wokunene.
Verse 27. Wakubeka konke ezandleni zika-Aroni nasezandleni zamadodana akhe, wakuzuliswa kwaba ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova. Verse 28. UMose wayesekuthatha ezandleni zabo wakushisa i-athari emnikelweni wokushiswa, kwangoko wakuhlukanisela kwaba yiphunga elimnandi, umnikelo womlilo uJehova. Verse 29. UMose wathatha isifuba wasizulisa saba ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova, sasiyisabelo sikaMose sasenqameni okwahlukaniselwa njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 30. UMose wayesethatha amafutha okugcoba negazi lalise-athare wafafaza ngalo u-Aroni nezambatho zakhe namadodana akhe kanye naye nezambatho zamadodana akhe, wamngcwelisa u-Aroni nezambatho zakhe namadodana akhe kanye naye nezambatho zamadodana akhe. Verse 31. Wathi uMose ku-Aroni nangumadodana akhe, phekani inyama ngasemnyango wetende lokuhlangana niyidle kanye nesinkwa esesiqomeni lokwahlukaniselwa njengalokho ngayala ngathi u-Aroni namadodana akhe bakukudla. Verse 32. Okuseleyo kwenyama nokwesinkwa anoshisa ngomlilo. Verse 33. Ningaphumi emnyango wetende lokuhlangana izinsuku ezisikhombisa kungakapheli izinsuku zokwahlukaniselwa kwenu ngokuba uyakunakuhlukanisela izinsuku ezisikhombisa. Verse 34. UJehova uyalile ukuba kwenziwe njengalokho kwenziwe namuhla ukuze nenzelwe ukubuyisana. Verse 35. Ngasemnyango wetende lokuhlangana niyakuhlala imini nobusuku izinsuku ezisikhombisa nisigcine isiyalo sikaJehova ukuze ningafi ngokuba ngiyaliwe kanjalo. Verse 36. U-Aaron madodana akhe benza konke uJehova yale ngakho ngesandla sikaMose. Leviticus 9 verse 1. Kwathi ngosuku lwesishiyagalombili uMose wabiza u-Aaron namadodana akhe namalunga akwa-Israyeli. Verse 2. Wathi ku-Aaron, mawuzithathele ithole lenkunzi libe ngumnikelo wesono, nenqama ibe ngumnikelo wokushiswa ongenasici, unikele ngakho phambi kukaJehova. Verse 3. Khuluma kubantwana ba-Israyeli uthi, thathani impongo ibe ngumnikelo wesono nethole lenewundlu omabili abe nonyaka muye angenasici abe ngumnikelo wokushiswa. Verse 4. Nenkunzi nenqama zibe yimnikelo yokuthula zihlatshwe phambi kukaJehova nomnikelo wempupho oxovwe namafutha ngokuba namuhla uJehova uyabonakala kini. Verse 5. Baletha-ke lokho Mose akuyalayo phambi kwetende lokuhlangana nenhlangano yonke yasondela yema phambi kukaJehova. Verse 6. Wayesethi uMose, nansi into uJehova ayale ngayo ukuba niyenze kuze kubonakale kini inkazimulo kaJehova. Verse 7. UMose wathi u-Aroni, sondela e-altare unikele ngomnikelo wakho wesono nangomnikelo wakho wokushiswa, uzenzele wena nabantu ukubuyisana andukuba unikele ngomnikelo wabantu, ubenzele ukubuyisana njengalokho uJehova eyalile. Verse 8. U-Aroni wayesesonde e-altare wahlaba ithole lomnikelo wesono ongowakhe. Verse 9. Amadodana ka-Aroni aletha igazi kuye, wagcobhoza umunwe egazini, walibheqa ezimpondo ze-altare, wathulula elinye igazi ngasesinqeni se-altare. Verse 10. Kepha amanoni nezitho namanoni aphezu kwesibindi emnikelweni wesono wakushisa i-altare njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 11. Inyama nesikhumba wakushisa ngomlilo ngaphandle kwekamu. Verse 12. Wawuhlaba umnikelo wokushiswa, amadodana ka-Aroni aletha kuye igazi, wafafaza ngalo i-altare nxa zonke. Verse 13. Anikeza kuye umnikelo wokushiswa izitho ngezitho kanye nenhloko wakushisa i-altare. Verse 14. Wahlanza ezibilini namanqina wakushisa phezu komnikelo wokushiswa i-altare. Verse 15. Wayeseletha umnikelo wabantu, wathatha impongo omnikelo wesono ongowabantu wayihlaba wanikela ngayo ngenxa yesono njengokuqala. Verse 16. Waletha umnikelo wokushiswa wanikela ngawo njengokwesimiso. Verse 17. Wayeseletha umnikelo wempuphu wagcwalisa isandla sakhe ngawo wawushisa i-altare ngaphandle komnikelo wokushiswa kwasekuseni. Verse 18.
Wahlaba inkunzi nenqaba zibe ngumhlatshelo womnikelo wokuthula ongowabantu amadodana ka-Aroni aletha kuye igazi owafafaza ngalo i-altare nxa zonke.
Verse 19. Namanoni enkunzi nawenqama nomsila ononileyo nalawo asibekela ezibilini nezinto namanoni esibindi. Verse 20. Abeka amanoni phezu kwezifuba wawashisa amanoni e-altare. Verse 21. Izifuba nomlenze wokunene wakuzulisa kube umnikelo wokuzuliswa phambi kwaJehova njengalokho uMose eyalile. Verse 22. U-Aroni waphamisela izandla zakhe kubantu wababusisa, wayesehla ekunikeleni ngomnikelo wesono nangomnikelo wokushiswa nangomnikelo wokuthula. Verse 23. UMose no-Aaron bangena etendeni lokuhlangana babuye baphuma babusisa abantu, yayisibonakala inkazimulo kaJehova kubantu bonke. Verse 24. Kwaphuma umlilo ngaphambi kukaJehova waqeda umnikelo wokushiswa namanoni e-altare sebekubona abantu bonke benanela bakhothamela phansi ngobuso. Leviticus 10 verse 1. O-Anadabi no-Abihu, amadodana ka-Aroni, bathatha bobabili imicengezi yabo yomlilo, bafaka umlilo kuye, babeka impepho phezulu, banikela phambi kwaJehova ngomlilo ongafanele, angabayalanga ngawo. Verse 2. Kwaphuma umlilo ngaphambi kwaJehova, wabaqeda bafa phambi kukaJehova. Verse 3. UMose wayesethi u-Aroni, yikho Jehova akukhuluma ethi, kuba baseduze nami ngiyakungcweliswa phambi kwabantu bonke ngiyawukhazimuliswa, u-Aroni wathula. Verse 4. Umose wabiza oMishayeli, welisafane amadodana ka-Uziyeli, uyisekazi ka-Aroni, wathi kubo, sondelani nibasuse abafoweni ngaphambi kwendlu engcwele, nibakhiphele ngaphandle kwekamu. Verse 5. Basebesonde babasusa bembetha amabhantshi abo, babakhiphela ngaphandle kwekamu, njengalokho eshilo uMose. Verse 6. UMose wayesethi u-Aroni, nawu-Eliyazare, nakuyithamari amadodana akhe, ningathukululi izinwele zamakhanda enu, ningaklebhuli izambatho zenu ukuba ningafi. Ingathukuthelelwa yonke inhlangano, kepha abafoweni yonke indlu ka-Israyeli mabalilele lokushisa akuphembileyo Jehova. Verse 7. Ningaphumi emnyango wetende lokuhlangana, funa nife ngokuba amafutha okugcoba kaJehova aphezu kwenu, benza-ke njengezwi kaMose. Verse 8. UJehova wakhuluma ku-Aroni wathi, Verse 9. Ungaphuzi wayina luphuzo olunamandla, wena namadodana akho kanye nawe, nxa ningena etendeni lokuhlangana ukuba ningafi, kuyakuba isimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu. Verse 10. Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele, okungcolileyo nokuhlambukileyo. Verse 11. Nize nifundise abantwana bakaIsrayeli zonke izimiso uJehova azikhulume kubo ngesandla sikaMose. Verse 12. UMose wakhuluma ku-Aroni naku-Eliyazare nakuyitamari amadodana akhe asele wathi, thathani umnikelo wempuphu osele emnikelweni yomlilo kaJehova, niwudle ungenamvubelo ngaseceni kwe-altari ngokuba ungcwelengcwele. Verse 13. Niwudle endaweni engcwele ngokuba kuyimfanelo yakho nemfanelo yamadodana akho emnikelweni yomlilo kaJehova ngokuba ngiyaliwe kanjalo. Verse 14. Isifuba sokuzuliswa nomlenze wokuphakanyiswa niyakukudla endaweni ehlambukileyo, wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawo ngokuba kuphiwe kube yimfanelo yakho nemfanelo yamadodana akho emhlatshelweni yeminikelo yokuthula yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 15. Mabalethe umlenze wokuphakanyiswa nesifuba sokuzuliswa kanye neminikelo yomlilo yamanoni ukuba bakuzulise, kube ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova, kube ngokwakho nokwamadodana akho kanye nawe, kube imfanelo ephakade njengalokho uJehova eyalile. Verse 16. UMose wafunisisa impongo yomnikelo wesono, bheka, yayishisiwe, wathukuthelela u-Eliyazari no-Itamari amadodana ka-Aroni aseleyo wathi, Verse 17. Anidlanga ngani umnikelo wesono endaweni yendlu engcwele, njengokuba ungcwele ngcwele, futhi niphiwe wona ukuba nisuse ububi benhlangano, niyenze ukubuyisana phambi kukaJehova na? Verse 18. Bhekani, igazi lawo alingeniswanga phakathi endaweni engcwele, bekufanele ngempela ukuba niwudlele endaweni engcwele njengalokho ngayala. Verse 19. U-Aroni wathi kuMose, bheka-ke, namuhla banikele ngomnikelo wabo wesono nangomnikelo wabo wokushiswa phambi kukaJehova, nokho ngehlelwe yilokhu mina uma bengidlile umnikelo wesono namuhla, beza kwamukeleka emehlweni kaJehova na? Verse 20. Esezwile lokho uMose, kwaba kuhle emehlweni akhe. Leviticus 11 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aroni wathi, verse 2. Yisho kubantwana bakaIsrayeli nithi, yilokho okuphilayo eningakudla kuzo izilwane zasemhlabeni. Verse 3.
Zonke zehlanganisa inselo nezidabula inselo kabili nezetshisayo kuzo izilwane, lezo ningazidla. Verse 4. Kepha lezi aniyukuzidla kwezetshisayo nakwezahlukanisa inselo, ikamela ngokuba liyetshisa lingahlukanisi kodwa inselo, lingcolile kini. Verse 5. Nembila ngokuba iyetshisa ingahlukanisi kodwa inselo, ingcolile. Verse 6. Nonogwaja ngokuba uyetshisa engahlukanisi kodwa inselo, ungcolile kini. Verse 7. Nengulube ngokuba iyahlukanisa inselo, idabule inselo kabili, ingetshisi kodwa ingcolile kini.
Verse 8. Ningadli inyama yazo, ningathinti izidumbu zayo, zingcolile kini. Verse 9. Lezi ningazidla kuzo zonke ezisemanzini, zonke ezinamaphiko, nezingcwecwe ezisemanzini, nezezilwane, nezisemfuleni, lezo ningazidla. Verse 10. Kepha zonke zenamaphiko zazingcwece eselwana sezimfuleni, nazo zonke ezishobezelayo emanzini, nazo zonke izinto eziphilayo emanzini, ziyisinengiso kini. Verse 11. Zoba isinengiso kini, ingadli inyama yazo, izidumbu zazo, ziyakunengeka kini. Verse 12. Zonke ezingenamaphiko nazingcwecwe emanzini, ziyisinengiso kini. Verse 13. Yilezi eniyakunengwa yizo ezinyonini, aziyukudliwa zisinengiso, ukhozi, nenqe, nengqungqulu. Verse 14. Nonhloyile noheshe ngezinhlobo zakhe. Verse 15. Na wonke amagwababa ngezinhlobo zawo. Verse 16.
Nentshe nenkomvana nenkanku noklebe ngezinhlobo zakhe.
Verse 17. Nesikhova nomphishamazi nomqwagele. Verse 18. Nefukezi nevuba nophalane. Verse 19. Nonogolantethe nonozalingwenya ngezinhlobo zakhe nozingweni nelulwane. Verse 20. Nezinwana zonke ezinamaphiko ezihamba ngezinyawo zozine zisinengiso kini. Verse 21. Kepha lezi ningazidla kuzo zonke izilwanyana ezinamaphiko ezihamba ngezinyawo zozine, ezinamanqina ngaphezu kwezinyawo zazo ukuxhuma ngazo emhlabeni. Verse 22. Kuzo ningadla lezi, isikhonyane ngezinhlobo zazo, namaboni ngezinhlobo zazo, namadiye ngezinhlobo zawo, nezintethe ngezinhlobo zazo. Verse 23. Kaba zonke ezinye izilwanyana ezinamaphiko nezinyawo zine zisinengiso kini. Verse 24. Niyakungcoliswa yilezi. Bonke abathinta izidumbu zazo bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 25. Bonke abathwala utho lwezidumbu zazo bayakuhlanza izingubo zabo babe ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 26. Zonke izilwane ezahlwanise inselo zingayidabuli kabili kodwa zingetshisi zingcolile kini. Bonke abazithinta bayakuba ngabangcolile. Verse 27. Nazo zonke ezihamba ngezidladla, kuzo zonke izilwane ezihamba ngezinyawo ezine zingcolile kini, bonke abathinta izidumbu zazo bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 28. Othwala izidumbu zazo makahlanze izingubo zakhe abe ngongcolile kuze kuhlwe, zingcolile kini. Verse 29. Lezi zingcolile kini kuzo izilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni, uchakithi nempuku noxamu ngezinhlobo zakhe. Verse 30. Nesigcilishi, nesiquzi, nentulo, nesibankwa, nonwabu. Verse 31. Yilezo ezingcolile kini phakathi kwezilwanyana ezinwabuzelayo, bonke abazithintayo sezivile bakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 32. Konke esiwela phezu kwakho esinye sazo sezifile kuyakuba ngokungcolile, noma kuyinto yomuphi, noma ingubo, noma isikhumba, noma isaka, noma intono okusetshenziswa ngayo, makufakwe emanzini kube ngokungcolileyo kuze kuhle, khona kuyakuhlanzeka. Verse 33. Nezitsha zonke esiwela kuzo esinye sazo, noma intono ephakathi kwazo, iyakuba ngengcolile, nize nizaphule. Verse 34. Konke okudla okudliwayo kukuzo afika kukho futhi amanzi anjalo, kuyakuba ngokungcolile, nakho konke okuphuzwayo kuzo izitsha ezinjalo kuyabuba ngokungcolile. Verse 35. Konke esiwela kukho isidumbu sazo kuyakuba ngokungcolile, noma iziko noma ikhanzi, makuphohlozwe, kungcolile kuyakuba ngokungcolile kini. Verse 36.
Kepha umthombo nomgodi lapho amanzi eqoqene khona uyakube uhlamlukile, kodwa okuthinta izidumbu zazo kuyakuba ngokungcolile. Verse 37. Uma izidumbu zazo ziwela phezu kwembewu etshalayo ezakuhlanyelwa, iyakuba ngehlamlukile.
Verse 38. Kepha uma amanzi ethelwa embewini, izidumbu zazo ziwele phezu kwayo, ingcolile kini. Verse 39. Uma kufa isilwane esidliwayo, othinta isidumbu saso uyakuba ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 40. Odla isidumbu saso makahlanze izingubo zakhe abe ngongcolile kuze kuhle, nothwala isidumbu saso makahlanze izingubo zakhe abe ngongcolile uze kuhlwe. Verse 41. Zonke izilwanyana ezinobuzila emhlabeni zisinengiso mazingadliwa. Verse 42. Zonke ezihamba ngesisu nazo zonke ezihamba ngezinyawo ezine noma ngeziningi nazo zonke ezinobuzila emhlabeni ningazidli ukuba zisinengiso. Verse 43. Ningazenzi ninengeke ngezilwanyana ezinobuzilayo, ningazingcolisi ngazo funa ningcole ngazo. Verse 44. Ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu ngalokho zingcoliseni nibe ngcwele ngoba mina ngcwele, ningazingcolisi ezilwanyaneni ezinobuzilayo emhlabeni. Verse 45. Ngoba nginguJehova owakhuphula ezweni laseGibhithe ngibe nguNkulunkulu wenu ngalokho yibani ngcwele ngokuba ngingcwele. Verse 46. Yilo umthetho wezilwane nowezinyoni nowezilwane zonke ezisobezelayo emanzini nowezilwanyana zonke ezinobuzilayo emhlabeni. Verse 47. Ukuba kwahlukaniswa ongcolileyo nokuhlambukileyo, okuphilayo okudliwayo nokuphilayo okungadliwayo. Leviticus 12 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, yisho kubantwana ba-Israyeli uthi, uma owesifazane ekhulelwe azale umfana uyakuba ngongcolile izinsuku eziyisikhombisa, njengasemhleni yokungcola ngefindo lakhe ohlala engcolile. Verse 3. Ngosuku lweshagalombili inyama yejwabu lakhe yakusokwa. Verse 4. Abesehlala esegazini lokuhlambulula izinsuku ezingamashumi amathathu nantathu, angathinti lutho olungcwele, angangeni endlini engcwele zize ziphelele izinsuku zokuhlambuluka kwakhe. Verse 5. Kepha uma ezala intombazane, makabe ngongcolile amasonto amabili, njengasekungcoleni ngefindo lakhe, ahlale esegazini lokuhlambuluka izinsuku ezingamashumi ayisithupha nesithupha. Verse 6.
Nanxa seziphelile izinsuku zokuhlambuluka kwakhe ngomfana noma ngentombazane, makalethe imvu enonyaka munye ibe umnikelo wokushiswa, nephuphu lejuba noma ihobhe libe umnikelo wesono, akulethe ngasemnyango wetende lokuhlangana kumpristi.
Verse 7. Yena anikele ngakho phambi kukaJehova, amenzele ukubuyisana aze ahlambuluke emthonjeni wegazi lakhe, yilowo umthetho ozalayo umfana noma intombazana. Verse 8. Uma amandla akhe enganeli imvu, khona uyakuthatha amahobhe amabili noma amaphupha amabili amajuba, elinye libe umnikelo wokushiswa, elinye libe umnikelo wesono, umphristi amenzele ukubuyisana aze ahlambuluke. Leviticus 13 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi, verse 2, nxa kumile esikhumbeni senyama yomuntu idunguza noma utwayi noma ibala elikhanyayo kuvela esikhumbeni senyama yakhe isifo soqhoko, makalethwe ku-Aaron umpriest noma kwanye amadodana akhe abapristi. Verse 3. Umpriest abheke isifo esesikhumbeni senyama, uma uboya obusebaleni uphendukile baba mhlophe, nanxa ibala libonakala lishonile kunesikhumba senyama yakhe, kuyisifo soxhoko, umpriest uyakumbheka asho athi ungcolile. Verse 4. Uma ibala likhanya limhlophe esikhumbeni senyama yakhe, lingabonakali lishonile kunesikhumba, nomboya balo buphandukele baba mhlophe, khona umpristi uyakumvalela unesifo izinsuku ezisikhombisa. Verse 5. Umpristi ambheke ngosuku lwesikhombisa, uma isifo ngokubona kwakhe sisemi ibala lingandanga esikhumbeni, bheka, khona umpristi uyakumvalela ezinye izinsuku ezisikhombisa. Verse 6.
Umpristi abuye ambheke ngosuku lwesikhombisa, uma ibala lifiphele isipho singandanga esikhumbeni, beka, khona umpristi uyakusho athi uhlambulukile kulutwayi, uyakuhlanza izingubo zakhe ahlambuluke.
Verse 7. Kepha uma utwayi lwanda esikhumbeni esezibonakalisile kumpristi ngokuhlambulula kwakhe, abuye aziveze kumpristi. Verse 8. Umpristi abheke uma utwayi lwandile esikhumbeni, beka, khona umpristi uyakusho athi ungcolile kuluchoko. Verse 9. Nxa isifo soqhoko sikumuntu, uyakulethwa kumpristi. Verse 10.
Umpristi abheke, bheka uma kukhona idunguza elimhlophe esikhumbeni liphendulile uboya babamhlophe nanxa kukhona inyama ebomvu edunguzeni.
Verse 11 pheka kuluchoko lidala esikhumbeni senyama yakhe khona umpriest uyakusho athi ungcolile angamvaleli ngokuba ungcolile.
Verse 12
uma uchoko luqhamuka esikhumbeni ukuze uchoko lusibekele esikhumba sonke sonesifo kusukela ekhanda kuzofika ezinyaweni njengokubona kumpristi. Verse 13 umpristi wabheka uma uchoko lusibekele yonke inyama yakhe bheka uyakusho athi onesifo hlamukile konke kuphendukile kwabamhlophe ukuhlambulukile. Verse 14 kepha njalo uma kuvela kuye inyama ebomvu uyakuba ngongcolile. Verse 15 umpristi uyakubheka inyama ebomvu asho athi ungcolile, inyama ebomvu ingcolile iluchoko. Verse 16 uma-ke inyama ebomvu ibuye iphenduka ibe mhlophe makaye kumpristi. Verse 17
umpristi ambheka uma ibala liphendukile labamhlophe bheka khona umpristi uyakusho athi onesifo uhlamlukile uhlamlukile.
Verse 18 nxa inyama ibilethumba esikhumbeni sayo selaphola. Verse 19 kube idunguze limhlophe endaweni yethumba noma ibala elikhanyayo limhlophe libe mvana khona uyakuboniswa umpristi. Verse 20 umpristi abheke uma libonakala lishonile kunesikhumba uboya balo uphendukile baba mhlophe bheka makasho athi ungcolile uyisifo sochoko siqhamukile ethumbeni.
Verse 21
kepha uma umpristi elibheka kungekho boya obumhlophe kulo lingashonile kunesikhumba kodwa lifiphele bheka khona umpristi uyakumvalela izinsuku eziyisikhombisa.
Verse 22
uma landa nokwanda esikhumbeni umpristi makangasho athi ngcolile kuyisifo.
Verse 23
kodwa uma ibala elikhanyayo lime endaweni yalo lingandi kuyisibanda sethumba umpristi makasho athi uhlambulukile.
Verse 24
nxa inyama inesibazi esikhumbeni sayo inyama ebomvu yesibazi iphenduke ibala elikhanyayo limhlophe libomvana noma limhlophe nje.
Verse 25
umpristi makalibheke uma uboya obusebaleni elikhanyayo uphendukile babamhlophe libonakala lishonile kunesikhumba bheka kuluchoko luqhamukile esibazini khona umpristi uyakusho athi ungcolile kuyisifo sochoko.
Verse 26
kepha uma umpristi elibheka kungekho boya obumhlophe ebaleni elikhanyayo lingashonile kunesikhumba kodwa lifiphele bheka khona umpristi uyakumvalela izinsuku eziyisikhombisa.
Verse 27
umpristi ambheke ngosuku lwesikhombisa uma landile nokwanda esikhumbeni umpristi uyakusho athi ungcolile kuyisifo sochoko.
Verse 28
uma ibala elikhanyayo lime endaweni yalo lingande esikhumbeni kodwa lifiphele kuyidunguzu lesibazi umpristi makasho athi uhlamlukile ngokuba kuyisibanda sesibazi. Verse 29 nxa wesilisa noma wesifazane nesifo ekhanda noma esilevini. Verse 30 umpristi uyakubheka ibala uma libonakala lishonile kunesikhumba kube kulo izinwele ezincane ezimpofu bheka umpristi makasho athi ungcolile kungumuna kuluchoko lwekhanda noma lwesilivu. Verse 31 uma umpristi ebheka ibala lomuna libonakala lingashonile kunesikhumba kungekho zinwele ezimnyama kulo bheka khona umpristi uyakumvalela nesifo somuna izinsuku eziyisikhombisa. Verse 32 ngosuku lwesikhombisa umpristi abheke isifo uma umuna ungandile futhi kungekho zinwele ezimpofu kuwo umuna ubonakala ungashonile kunesikhumba. Verse 33 bheka uyaziphucula angaphuculi umuna kodwa umpristi amvalele onomuna eziye izinsuku ezisikhombisa. Verse 34 ngosuku lwesikhombisa umpristi abheke umuna Uma umuna ungandile esikhumbeni futhi ubonakala ungashonile kunesikhumba, bheka umprisi makasho athi uhlambulukile, makahlanze izingubo zakhe ahlambuluke. Verse 35. Kepha uma umuna wanda esikhumbeni esehlambulukile. Verse 36. Umpristi wambheka, uma umuna wandile nokwanda esikhumbeni, bheka umpristi makangafuni izinwele ezimpofu, ungcolile. Verse 37. Kodwa uma ngokubona kwakhe umuna umi kumilile kuwo izinwele ezimnyama, umuna usupholile uhlambulukile, umpristi makasho athi uhlambulukile. Verse 38. Nanxa wesilisa noma wesifazane enamabala akhanyayo esikhumbeni senyama yabo, amabala amhlophe akhanyayo. Verse 39. Kona umpristi wobheka uma amabala akhanyayo esesikhumbeni senyama yabo emhloshane efiphele bheka kuyisithembuzana esiqhamukile. Verse 40. Uma izinwele zomuntu zisukile ekhanda lakhe, uyimpandla, uhlambulukile. Verse 41. Uma izinwele zisukile ekhanda lakhe ngasebusweni, uyimpandla ebunzini, uhlambulukile. Verse 42. Kepha uma kukhona empandleni esekhanda noma empandleni esebunzini, isifo esimhlophe sibomvana kuluchoko oluqhamuka empandleni esekhanda lakhe noma empandleni esebunzini lakhe. Verse 43. Kona umpristi uyakumbheka uma idunguza lesifo limhlophe libomvana empandleni esekhanda lakhe noma empandleni esebunzini lakhe njengokubonakala kochoko esikhumbeni senyama. Verse 44. Bheka ungumuntu onochoko ungcolile, umpristi makasho athi ungcolile, isifo sakhe sisekhanda lakhe. Verse 45. Onochoko esikuye isifo mazi klejule izingubo zakhe, zithukululwe izinwele zakhe, amboza amadevu akhe, akhale athi ngingcolile, ngingcolile. Verse 46. Zonke izinsuku isifo sisekuye, uyakuba ngongcolile, ungcolile, uyakuhlala yedwa indawo yokuhlala kwakhe, iyakuba ngaphandle kwekamu. Verse 47. Ingubo esikuyo isifo sochoko noma ingubo yoboya noma ingubo yelineni. Verse 48. Noma sisentanjeni eziqondileyo noma sikwezinqamulayo ezelineni noma ezoboya bezimvu noma sisesikhumbeni noma sisentweni eyenziwe ngesikhumba. Verse 49. Uma ibali luhlaza noma libo mvana engutsheni noma esikhumbeni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma entweni yesikhumba, kuyisifo sochoko, siyakuboniswa umpristi. Verse 50. Umpristi makabheke isifo akuvalele lokho kunochoko izinsuku ezisikhombisa. Verse 51. Abheke isifo ngosuku lwesikhombisa. Uma isifo sandile engutsheni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma esikhumbeni, nakuba isikhumba sisetshenziswa kumuphi umsebenzi, bheka isifo siluchoko olubi. Verse 52. Woshisa ingubo noma izintanjane eziqondileyo noma ezinqamulayo noma eyoboya bezimbuzi noma elineni noma intoni yesikhumba esikuyo isifo, kuba kuluchoko olubi, kuya kushiswa ngomlilo. Verse 53. Uma umpristi ebheka isifo singandile engutsheni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma entweni yesikhumba. Verse 54. Bheka umpristi woyala ukuba bahlanze into isifo esikuyo, ayivalele ezinye izinsuku ezisikhombisa. Verse 55. Umpristi ayibheka emva kokuhlanzwa kwesifo. Bheka uma ibala lingaphendulile umbala walo, lingandile, ingcolile, woyishisa ngomlilo, kungumcothu odlayo, noma iqothukile ngaphakathi, noma ngaphandle. Verse 56. Uma umpristi ebheka ibala selifiphele lihlanziwe, bheka makali intwe ngule ngutsheni noma esikhumbeni, noma ezintanjeni eziqondileyo, noma kwezinqamulayo. Verse 57. Uma lisabonakala engutsheni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma entweni yesikhumba, wokushisa ngomlilo lokho isifo esikukho. Verse 58. Ingubo noma ezintanjane eziqondileyo noma ezinqamulayo noma yintoni esikhumba oyakuyihlanza uma ibala lisuka kukho kohlanzwa ngokwesibili kuhlamluke. Verse 59. Lo ngumthetho wesifo sokuchoke engutsheni yoboya bezimvu noma kwelineni noma ezintanjeni eziqondileyo noma kwezinqamulayo noma entweni yesikhumba wokusho ukuthi kuhlamlukile noma kungcolile.
Leviticus 14 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, lo uyakuba ngumthetho onochoko ngosuku lokuhlanjulwa kwakhe olethwa kumpristi. Verse 3, umpristi aphume ekamu, umpristi abheke uma isifo sochoko sipholile konochoko. Verse 4, bheka umpristi makayale ukuba ohlanjululwa athathelwe izinyoni ezimbili ezihlamukileyo nomsedali nendwangu ebomvu nehisopu. Verse 5, umpristi ayale ukuba ihlatshwe enye yezinyoni esitsheni sebumba phezu kwamanzi agobhozayo. Verse 6, inyoni ezwayo uyakuyithatha kanye nomsedali nendwangu ebomvu nehisopu akugxobhoze kanye nenyoni ezwayo egazini lenyoni eyahlatshwa phezu kwamanzi agobhozayo. Verse 7, amfafazi kasikhombisa oyakuhlanjululwa ochokweni lakhe asho athi uhlamlukile ayiyeke inyoni ezwayo iphumele endle. Verse 8, oyakuhlanjululwa makahlanze izingubo zakhe aphucule zonke izinwele zakhe ageze ngamanzi ahlamluke emva kwalokho uyakungena ekamu kepha ahlale ngaphandle kwetende lakhe izinsuku ezisikhombisa. Verse 9, kuyakuthi ngosuku lwesikhombisa aphucule zonke izinwele zekhanda lakhe nesilevu sakhe namashiya akhe, yebo aphucule zonke izinwele zakhe ahlanze izingubo zakhe ageze umzimba wakhe ngamanzi ahlambuluke. Verse 10,
ngosuku lwesishiyagalombili wothatha izimvu zamaduna ezimbili ezingenasici nechukazana elinonyaka munye elingenasici nokweshuma okuthathu kwempuphu ecolekileyo kube umnikelo wempuphu kuxovwe namafutha nelogi lamafutha. Verse 11, umpristi ohlambululayo uyakumbeka umuntu ohlanjululayo kanye nalezo zinto phambi kukaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana.
Verse 12, umpristi athabathe enye imvu yeduna anikele ngayo ibe ngumnikelo wecala nelogu lamafutha akuzulise kuba ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova. Verse 13, uyakuhlaba imvu yeduna endaweni lapho kuhlatshwa khona umnikelo wesono nomnikelo wokushiswa indawo engcwele ngokuba umnikelo wecala uyawo ngowompristi njengomnikelo wesono ungcwele ngcwele. Verse 14, umpristi othabatha igazi kuwo umnikelo wecala umpristi alibhece esicutshini sendlebe yokunene yokuhlanjululwa nasesithupheni sesandla sakhe sokunene nakuqukula wonyawo lakhe lokunene. Verse 15,
umpristi athabathe kulo ilogi lamafutha awathele entendeni yesakhe isandla sokhohlo. Verse 16, umpristi agcobhoze umunwe wakhe wokunene emafutheni asesandleni sakhe sokhohlo afafaze ngamafutha phambi kukaJehova kasikhombiswa ngomunwe wakhe. Verse 17, amafutha asele asesandleni sakhe umpristi uyakuwabheca esicutshini sendlebe yokunene eyokuhlanjululwa nasesithupheni sesandla sakhe sokunene nakuqukula wonyawo lwakhe lokunene phezu kwegazi lomnikelo wecala.
Verse 18, amafutha asele asesandleni sompristi uyakuwafaka ekhanda lokuyohlanjululwa umpristi amenze lokubuyisana phambi kukaJehova. Verse 19, umpristi wonikela ngomnikelo wesono amenzele oyakuhlanjululwa ukubuyisana ngenxa yokungcola kwakhe andukuba ahlabe umnikelo wokushiswa. Verse 20, umpristi anikele ngomnikelo wokushiswa nangomnikelo wempuphu e-altare umpristi amenzele ukubuyisana ahlambuluke. Verse 21, uma empofu engenakuphumelela kulokho othabatha imvu yeduna ibe ngumnikelo wecala azuliswe ukumenzela ubuyisana nokweshumi kwempupho ecolekileyo exove namafutha kuba ngumnikelo wempupho nelogu lamafutha. Verse 22. Namahopa amabili noma amaphupha amabili amajuba njengalokho angaphumelela kukho elinye libe ngumnikelo wesono elinye libe ngumnikelo wokushiswa. Verse 23. Ngosuku lweshagalombili abalethe kumpristi ngasemnyango wetende okuhlangana phambi kaJehova ngenxa yokuhlanjululwa kwakhe. Verse 24. Umpristi abesethabatha imvu yomnikelo wecala lelogu lamafutha, umpristi akuzulise kube ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova. Verse 25. Ahlabe imvu yomnikelo wecala, umpristi athabathe kulo igazi lomnikelo wecala alibhece esicutshini sendlebe yokunene yokuhlanjululwa nasesithupheni sesandla sakhe sokunene nakuqukulu wonyawo lwakhe lokunene. Verse 26. Umpristi athela amafutha entendeni yesakhe isandla sokhohlo kasikhombisa. Verse 27. Umpristi afafaze ngamafutha asesandleni sakhe sokhohlo kasikhombisa phambi kwaJehova ngomunwe wakhe wokunene. Verse 28. Umpristi athabathe kuwo amafutha asesandleni sakhe awabhece esicutshini sendlebe yokunene yoyokuhlanjulula nasesithupheni sesandla sakhe sokunene nakuqukula wonyawo lwakhe lokunene endaweni yegazi lomnikelo wecala. Verse 29. Amafutha asele asesandleni somphristi wawabeka ekhanda lokuhlanjululwa ukumenzela ukubuyisana phambi kukaJehova. Verse 30. Uyakunikela ngelinye lamahophe noma ngelamaphupha amajuba njengalokho angaphumelela kukho. Verse 31. Yebo, njengalokho angaphumelela kukho, elinye libe umnikelo wesono, elinye libe umnikelo wokushiswa, kanye nomnikelo wempupho, umpriesti amenzele ukubuyisana oyakuhlanjululwa phambi kukaJehova. Verse 32. Lowo ungumthetho wakhe, isifo sochoko esikuyo, ongenakuphumelela kulokho okuqondene nokuhlambuluka kwakhe. Verse 33. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi. Verse 34. Kuyakuthi lapho senifikile ezweni laseKhanani enginika lona libe yifa lenu, ngifake isifo sochoko endlini yezwe eniliphiweyo. Verse 35. Umninindlu makeze amtshele umpriesti athi kungathi kubonakala isifo endlini. Verse 36. Umpriesti woyala ukuba bakhiphe okuphakathi endlini engakangeni umpriesti ukuyobona isifo kuze kungangcoli konke okusendlini andukuba umpriesti angene ukubona indlu. Verse 37. Abesebheka ibala, uma ibala lisezindongeni zendlu linemisho eluhlazana noma ebomvana libonakala lishonile kunodonga. Verse 38. Bheka khona umpriesti wophuma endlini aye ngasemnyango wendlu ayivale indlu izinsuku ezisikhombisa. Verse 39. Umpriesti abuye ngosuku lwesikhombisa abheke uma ibala landile odongeni lwendlu. Verse 40. Bheka khona umpriesti woyala ukuba bakhiphe amatshe isifo esikuwo bawalahle endaweni engcolileyo ngaphandle komuzi. Verse 41. Indlu iphalwe phakathi nxa zonke, bathele udaka oliphaliweyo endaweni engcolileyo ngaphandle komuzi. Verse 42. Bothabatha amanye amatshe bafaka endaweni yalawo matshe, bathabathe olunye udaka bayinameke indlu. Verse 43. Uma isifo sibuye siqhamuke endlini emva kokukhishwa kwamatshe nasemva kokuphalwa kwendlu nasemuva kokunameka kwayo. Verse 44. Umpristi uyakungena abheke uma isifo sandile endlini, bheka kuluchoko olubi endlini ingcolile. Verse 45. Woyibhidliza amatshe ayo namapulango ayo nalo lonke udaka lwendlu akukhiphe emzini akulahle endaweni engcolileyo. Verse 46. Ongena endlini ngezinsuku isavaliwe uyakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. Verse 47. Olala endlini makahlanze izingubo zakhe, nodlayo endlini makahlanze izingubo zakhe. Verse 48. Uma umpriest engena azobheka isifo singandile endlini emva kokunameka kwendlu bheka, khona umpriest uyakusho athi indlu ihlamlukile ngokuba isifo sipholile. Verse 49.
Wothabatha ukuba ahlamluke indlu, izinyoni zezimbini nomsedari, nendwangu ebomvu nehisop. Verse 50. Ahlabe enye izinyoni esitsheni sebumba phezu kwamanzi agobhozayo. Verse 51. Athabathe umsedari nehisop nendwangu ebomvu nenyoni ezwayo akugcobhoze egazini lenyoni ehlatshiweyo nasemanzini agobhozayo, afafaze indlu kwasikhombisa.
Verse 52. Ahlamlule indlu ngegazi lenyoni ezwayo nangomsedari nangehisop nangendwangu ebomvu. Verse 53. Ayiyeke inyoni ezwayo iphume emzini iye endle, ayenzele kanjalo indlu ukubuyisana iyakuhlambuluka. Verse 54. Lo ngumthetho wesifo sochoko esizinhlobonhlobo nowomuna. Verse 55. Nowochoko lengubo nolwendlu. Verse 56. Nowedunguzu nowotwayi nowebala elikhanyayo. Verse 57. Ukufundisa nxa kungcolile nanxa kuhlamlukile yilowo ongumthetho wochoko.
Leviticus 15 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi, verse 2. Yisho kubantwana ba-Israyeli nithi kubo, nxa wesilisa ecucuza emzimbeni wakhe, ungcolile ngokucucuza kwakhe. Verse 3. Lokhu kuyakuba ngokungcola kwakhe kokucucuza kwakhe, noma umzimba wakhe ucucuza, noma umzimba wakhe uvimbekile ekucucuzeni kwakhe, kungokungcola kwakhe. Verse 4. Yonke imibhede alala kuyo ocucuzayo iyakuba ngengcolile, nezinto zonke ahlala kuzo ziyakuba ngezingcolile. Verse 5.
Yilowo nalowo othinta umbhede wakhe uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe.
Verse 6. Ohlala entweni ahlala kuyo ocucuzayo uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 7. Othinta inyama yocucuzayo uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. Verse 8. Uma ocucuzayo emfela ngamathe ohlamlukileyo, yena uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 9. Zonke izihlalo akhwela kuzo ocucuzayo ziyakuba ngezingcolile. Verse 10. Bonke abathinta into eyayiphansi kwakhe bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Nalo othwala lezo zinto uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 11. Nalowo ocucuzayo amthinta engashayazanga izandla zakhe ngamanzi uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 12. Isitsha sebumba asithinta ocucuzayo siyakwaphulwa, nazo zonke izitsha zomuthi ziyakuhashazwa ngamanzi. Verse 13. Nxa ocucuzayo ehlamlukile ekucucuzeni kwakhe uyakuzibalela izinsuku ezisikhombisa zokuhlanjululwa kwakhe, ahlanze izingubo zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi agobhozayo, ahlambuluke. Verse 14. Ngosuku lwesishiyagalombili wozithabathela amahobha amabili noma amaphupha amabili amajuba eze phambi kukaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana awanike umpristi. Verse 15. Umpristi anikele ngawo elinye libe umnikelo wesono, elinye libe umnikelo wokushiswa, umpristi amenze lokubuyisana phambi kukaJehova ngenxa yokucucuza kwakhe. Verse 16. Nxa umuntu eshawa yisibuko, uyakugeza wonke umzimba wakhe ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 17.
Zonke izingubo nazo zonke izikhumba elikuzo izibuko lakhe ziyakuhlanzwa ngamanzi zibe ngezingcolile kuze kuhlwe.
Verse 18. Nowesifazane elale naye indoda, iyamlala yamthela ngamalotha
bayakugeza bobabili ngamanzi babe ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 19. Uma owesifazane ecucuza, ukucucuza kwakhe kube yigazi, uyawuhlala engcolile izinsuku eziyisikhombisa, bonke abamthintayo bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 20. Zonke izinto alala kuzo ekungcoleni kwakhe ziyakuba ngezingcolile, nakho konke ahlala kukho kuyakuba ngokungcolile. Verse 21. Yilowo nalowo othinta umbhede wakhe uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 22. Yilowo nalowo othinta noma yintoni ahlala kuyo uyakuhlanza ingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 23. Uma kusembhedeni noma kukuyiphi into ahlala kuyo, nxa kuthintwa ngumuntu, yena uyakuhlala engcolile kuze kuhlwe. Verse 24. Uma indoda ilala naye, ukungcola kwakhe kube kuyo, iyakuba ngengcolile izinsuku eziyisikhombisa, nayo yonke imibhede alala kuyo iyakuba ngengcolile. Verse 25. Uma owesifazane ecucuza, igazi lakhe izinsuku eziningi zingabi ngezokungcola kwakhe, noma ecucuza kudlula isikhathi sokungcola kwakhe, zonke izinsuku zokucucuza kwakhe ngokungcola, uyakuba njengasezinsukwini zokungcola kwakhe ungcolile. Verse 26. Imibhede yonke alala kuyo, zonke izinsuku zokucucuza kwakhe, iyakuba kuye njengombhede wokungcola kwakhe, zonke izinto ahlala kuzo ziyakuba ngezingcolile njengokungcola kwefindo lakhe. Verse 27. Yilowo nalowo othinta lezo zinto uyakuba ngongcolile, ahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 28. Kepha uma ehlambuluka ekucucuzeni kwakhe, makazibale izinsuku ezisikhombisa andukuba ahlambuluke. Verse 29. Ngosuku lweshiyagalombili ozithabathela amahobha amabili noma amaphupha amabili amajuba, awalethe kumpristi ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 30. Umpristi uyakunikela ngelinye libe ngumnikelo wesono, elinye libe ngumnikelo wokushiswa. Umpristi amenzele ukubuyisana phambi kwaJehova ngenxa yokucucuza kokungcola kwakhe. Verse 31. Kanjalo niyakwahlukanisa abantwana baka-Israyeli nokungcola kwabo kuba bangafe ekungcoleni kwabo lapho bengcolisa itabanakeli lami eliphakathi kwabo. Verse 32. Lowo ungumthetho ocucuzayo noshaywa izibuko aze angcole ngakho. Verse 33. Nowo ukugula ngokungcola kwakhe nowokucucuzayo, umlisa noma owesifazane, nowakhe olala nongcolileyo. Levitical 16 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose emva kokufa kwamadodana ka-Aroni ekusondeleni kwawo phambi kukaJehova afa. Verse 2. UJehova wathi kuMose, khuluma ku-Aroni umfowenu ukuba angangeni njalo endaweni engcwele ngaphakathi kwesihenqo ngaphambi kwesihlalo somusa esiphezu komphongolo ukuze angafi, ngokuba ngiyakubonakala efini phezu kwesihlalo somusa. Verse 3. U-Aroni kangene endaweni engcwele nalokhu, yiduna libe umnikelo wesono, nenqama ibe ngumnikelo wokushiswa. Verse 4. Embathe ibhantshi elingcwele lelineni, abe nebhulukwe lelineni emzimbeni wakhe, abhinqe ibhande lelineni, afake isigqoko selineni. Lezi zizambathe ezingcwele, uyakugeza umzimba wakhe ngamanzi azembathe. Verse 5. Othabatha emhlanganweni yabantwana abayizrayeli izimpongo ezimbili zibe ngumnikelo wesono, nenqama ibe ngumnikelo wokushiswa. Verse 6. U-Aaron kanikele ngenkunzi yomnikelo wesono engenxa yakhe, azenzele yena nendlu yakhe ukubuyisana. Verse 7. Othabatha izimpongo ezimbili azibeke phambi kaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 8. U-Aaron uyakwenza inkatho ngezimpongo zombili, enye inkatho ibe ngekaJehova, enye inkatho ibe ngeka-Azazeli. Verse 9. U-Aaron wonikela ngempongo edliwe inkatho kaJehova, anikele ngayo ibe ngumnikelo wesono. Verse 10. Kepha impongo edliwe inkatho ka-Azazeli iyakubekwa phambi kwaJehova isenza ukuba kwenziwe ukubuyisana ngayo ithunye kuAzazeli ehlane.
Verse 11.
U-Aaron wonikela ngenkunzi yomnikelo wesono engenxa yakhe azenzele yena nendlu yakhe ukubuyisana, ahlabe inkunzi yomnikelo wesono engenxa yakhe.
Verse 12.
Uothabatha umcengezi womlilo ongcwele, amalahle omlilo aseyatshala phambi kwaJehova, izandla zakhe zigcwele impepho ethaphukayo icolisisiwe akulethe ngaphakathi kwesihenqo.
Verse 13.
Abeke impepho emlilweni phambi kukaJehova ukuba ifu lempepho lisibekele isihlalo somusa esiphezu kobufakazi ukuze angafi.
Verse 14.
Athabathe kulo igazi lenkuzi afafaze ngalo isihlalo somusa ngasempumalanga omunwe wakhe, nangaphambi kwesihlalo somusa afafaze ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe.
Verse 15.
Abesehlaba impongo yomnikelo wesono engenxa yabantu, alethe igazi layo ngaphakathi kwesihenqo, enze ngegazi layo njengalokho wenza ngegazi lenkunzi, afafaze ngalo isihlalo somusa nangaphambi kwesihlalo somusa.
Verse 16.
Enzele indawo engcwele ukubuyisana ngenxa yokungcola kwabantwana bakwa-Israyeli nangenxa yeziphambeko zabo ezonweni zabo zonke. Akenzele njalo netende lokuhlangana elihlezi nabo phakathi kokungcola kwabo.
Verse 17.
Akukubakho muntu etendeni lokuhlangana nxa engena ukwenza ukubuyisana endaweni engcwele aze aphume azenzele ukubuyisana yena nendlu yakhe nebandla lonke lakwa-Israyeli.
Verse 18.
Uyakuphuma aye e-altare eliphambi kwaJehova alenzele ukubuyisana, athabathe kulo igazi lenkunzi nakulo igazi lempongo alibhece ezimpondweni ze-altare nxa zonke.
Verse 19.
Uyakulifafaza ngegazi kasikhombisa umunwe wakhe alihlambulule angcwelise ekungcoleni kwabantwana bakwa-Israyeli.
Verse 20.
Eseqedile ukwenzela indawo engcwele ukubuyisana netende lokuhlangana ne-altare, uyakunikela ngempongo ezwayo.
Verse 21. U-Aaron abeke izandla zakhe zombili enhloko yempongo ezwayo, avume phezu kwabo bonke ububa abantwana bakwa-Israyeli neziphambeko ezonweni zabo zonke, akubeke enhloko yempongo ayithume ngesandla somuntu olungiselwe lokhu iyehlane.
Verse 22. Impongo ithwale ububi babo bonke, iye nabo kwahlongasibe bayibeke impongo ehlane.
Verse 23.
U-Aaron uyakungena etendeni lokuhlangana akhumule izambatho zelineni azembathayo ekungeneni kwakhe endaweni engcwele azishiye khona.
Verse 24.
Uyawugeza umzimba wakhe ngamanzi endaweni engcwele, agqoke izambatho zakhe, aphume anikele ngomnikelo wakhe wokushiswa nangomnikelo wokushiswa wabantu azenzele yena nabantu ukubuyisana.
Verse 25.
Amanono omnikelo wesono uyakuwashisa i-altare.
Verse 26.
Ovuma ukuba impongo iye kwaZazeli uyakuhlanza izingubo zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi andukuba angene ekamu.
Verse 27.
Inkunzi yomnikelo wesono nempongo yomnikelo wesono elangeniswa igazi layo ukwenza ukubuyisana endaweni engcwele ziyawukhishela ngaphandle kwekamu kushiswe ngomlilo izikhumba zazo nenyama yazo nomswani wazo.
Verse 28.
Ozishisayo wohlanza izingubo zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi andukuba angene ekamu.
Verse 29.
Lokhu kuyakuba isimiso esiphakade kini, ngenyanga yesikhombisa ngolweshumi lwenyanga niyakuthobisa imiphefumulo yenu, ningasebenzi imisebenzi owokuzalwa ekhaya nomfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu.
Verse 30.
Ngokuba ngalolo suku niyakwenzela ukubuyisana ukuba nihlanjululwe, niyakuhlambuluka ezonweni zenu zonke phambi kukaJehova.
Verse 31.
Kuyisabathi lokuphumula okuzothileyo kini, anothobisa imiphefumulo yenu, kuyisimiso esiphakade.
Verse 32. Umpristi uyakugcotshwa ahlukaniselwe abe ngumpristi esikhundleni sikayise, uyakwenza ukubuyisana afake izambatho zelineni, izambatho ezingcwele.
Verse 33. Enzele indlu engcwele ukubuyisana, enzele abapristi nabantu bonke bebandla ukubuyisana.
Verse 34.
Lokhu kuyakuba isimiso esiphakade kini ukwenzela abantwana bayizwayela ukubuyisana ngenxa yezono zabo zonke kanye ngonyaka. Wenza ke njengalokho uJehova emnyalile uMose. Leviticus 17 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi verse 2. Yisho ku-Aaron kumadodana akhe nakuba bonke abantwana bakwa-Israyeli uthi kubo, lokhu kuyikho ayela ngakho Jehova ethi, verse 3, yilona lowo muntu wendla ka-Israyeli ohlaba inkunzi noma imvana noma imbuzi ekamu, noma ibulala ngaphandle kwekamu, verse 4, engayilethanga emnyango wetende lokuhlangana ukunikela ngayo ibe ngumnikelo kaJehova ngaphambi kwetabanakeli likaJehova, lowo muntu obalelwa icala legazi. Uchithile igazi lowo muntu uyakunqunywa bantu bakubo. Verse 5. Ngalokho abantwana bayizali bakuletha imihlatshelo yabo abayihlabe endle bayiletha kuJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana kumpriesti banikele ngayo ibe ngumnikelo wokuthula kuJehova. Verse 6. Umpriesti ofafaza ngegazi alithali kaJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana ashise amanoni abe yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 7. Abasaye ukuhlabela amadimoni imhlatshelo yabo abaye kuwo kuphinga. Lokho kuyakuba isimiso esiphakade kubo ezukulwaneni zabo. Verse 8. Wothi kubo, yilona lowo muntu wendlu kaIsrayeli noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo onikela ngomnikelo wokushiswa noma ngomhlatshelo. Verse 9. Engayilethe emnyango wetende lokuhlangana ukunikela ngawo kuJehova lo muntu yakunqunywa kubantu bakubo. Verse 10. Ilona lo muntu wendla kaIsrayeli noma wabafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo odla igazi noma yilipi, ngiyakumisa ubuso bami bumelane nalowo muntu odla igazi ngimnqume kubantu bakubo. Verse 11. Ngoba umphefumulo womzimba usegazini, ngimnike lona i-athari ukwenzela imphefumulo yenu ukubuyisana. Lokhu kuyigazi elenza ukubuyisana ngomphefumulo. Verse 12. Ngalokho ngathi kubantwana bayizrayeli, makungabikho muntu kini odla igazi, nomfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu makangadli igazi. Verse 13. Yilona lowo muntu wabantwana bayizrayeli noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwabo ozingela abambe isilwane noma inyoni edliwayo, makachithe igazi layo alisibekele ngothuli. Verse 14. Ngokuba umphefumulo wenyama yonke, igazi layo lihlangene nomphefumulo wayo, ngalokho ngathi kubantwana bayizrayeli, maningadli igazi lenyama noma yiphi, ngoba umphefumulo wenyama yonke uyigazi layo, yilowo nalowo oyidlayo uyakunqunywa. Verse 15. Yilowo nalowo odla ingcuba noma lokho okudweshuliwe izilo, noma ngokuzalwa ekhaya, noma ngumfokazi, makahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolile kuze kuhlwe, khona uyakuhlambuluka. Verse 16. Kepha uma engazihlanzi, angagezi umzimba wakhe, uyakuthwala ububi bakhe. Leviticus 18 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yisho kubantwana bayizrayeli ukuthi kubo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 3. Ningenzi njengokomsebenzi yezwe laseGibhithe enahlala kulo, ningenzi futhi njengokomsebenzi yezwe laseKhanani enginiyisa kulo, ningahambi ngemithetho yabo. Verse 4. Nenze izahlulelo zami, nigcine imithetho yami ukuba nihambe ngayo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 5. Ngalokho anokugcina izimiso zami nesizahlulelo zami, uma umuntu ezenza uyakuphila ngazo, nginguJehova. Verse 6. Makungasondeli umuntu kwakubo ukwambula ubunqunu bakhe, nginguJehova. Verse 7. Ubunqunu bukayihlo, ubunqunu bukanyoko, ungabumbuli, ungunyoko, ungambuli ubunqunu bakhe. Verse 8. Ubunqunu bomkayihlo, ungabumbuli, kungubunqunu bukayihlo. Verse 9. Ungambuli ubunqunu bukadadewenu, indodakazi kayihlo noma indodakazi kanyoko, noma ezelwe kini noma ezelwe kwelinye. Ungambuli ubunqunu babo. Verse 10. ungambuli ubunqunu bendodakazi yendodana yakho noma obendodakazi yendodakazi yakho. Ayukwambula ubunqunu babo ngokuba obabo bungubunqunu bakho. Verse 11. Ungambuli ubunqunu bendodakazi yomkayihlo ezelwe nguyihlo ungudade wenu, ayukwambula ubunqunu bakhe. Verse 12. Ungambuli ubunqunu bukadade wabo kayihlo uyisihlobo sikayihlo. Verse 13. Ungambuli ubunqunu bukadade wabo kanyoko ngokuba uyisihlobo sikanyoko. Verse 14. Ungambuli ubunqunu bomfowabo kayihlo ungasondeli kumkakhe unguyihlokazi. Verse 15.
Ungambuli ubunqunu bukamalokazana wakho ungumkandodana yakho, awuyikwambula ubunqunu bakhe.
Verse 16. Ungambuli ubunqunu bomkamfowenu ungubunqunu bomfowenu. Verse 17. Ungambuli ubunqunu owesifazane kanye nobendodakazi yakhe, ungathathi indodakazi yendodana yakhe noma indodakazi yendodakazi yakhe ukwambula ubunqunu bayo ngokuba bayizihlobo kungukonakala. Verse 18. Ungathathi owesifazane kanye nodadewabo ukuba wambule ubunqunu bakhe kanye nomunye esekhona aze ambange. Verse 19. Ungasondeli kowesifazane wambule ubunqunu bakhe esangcolile ngokungcola kwakhe. Verse 20.
Ungalali nomkamakhelwane ukuzingcolisa ngaye.
Verse 21. Unganikeli ngenzalo yakho ukuyahlukanisela kumoloki. Ungahlambalazi igama likaNkulunkulu wakho nginguJehova. Verse 22. Ungalani owesifazane njenganowesifazane kuyisinengiso. Verse 23. Ungalani esilwane ukuzingcolisa ngaso, nowesifazane makangangeni phambi kwesilwane ukuba lale naso kuyichilo. Verse 24. Ningazingcolisi nangeyodwa yalezo zinto ngokuba ngazo zonke lezo zinto lezi zizwe engizigcosha phambi kwakho. Verse 25. Izwe lingcolile, ngalokho ngahambela ububi balo kulo, izwe lahlanza abantu balo. Verse 26. Gcinani izimiso zami lezahlulelo zami, ningezi nesisotho salezo zinengiso, noma owokuzalwa ekhaya noma umfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu. Verse 27. Ngoba zonke lezo zinengiso bazenza abantu belolwezo ababekhona phambi kwenu, izwe selangcola. Verse 28. Ukuze izwe linganihlanzi nani nxa nilingcolisa njengalokho lahlanza isizwe esasikhona phambi kwenu. Verse 29. Ngoba bonke abenza lezo zinengiso, yebo, abazenzayo bayakunqunywa kubantu bakubo. Verse 30. Ngalokho gcinani isiyalezo sami ukuba ningenzi nalinye lalowo masiko anengekayo ayenziwa ngaphambi kwenu, ningazingcolisi ngawo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Leviticus 19 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngoba mina uJehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Verse 3. Yilona nalowo makahloniphe unina noyisa, nigcine amasabatha ami, nguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 4. Ningaphendukeli kuzo izithombe, ningazenzela onkulunkulu ababunjiweyo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 5. Nxa ninikela kuJehova ngomhlatshelo omnikelo wokuthula, anonikela ngawo ukuba namukeleke. Verse 6.
Uyakudliwa ngosuku lokunikela kwenu ngakusasa, uma kusele okuthile kuze kube lusuku lwesithathu, kuyakushiswa ngomlilo.
Verse 7. Uma kudliwa nokuncane ngosuku lwesithathu kuyisinengiso, awukwamukeleka. Verse 8. Yilo nalo odlayo uyakuthwala ububi bakhe ngokuba udumazile okungcwele kukaNkulunkulu, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 9. Nxa nivuna isivuno sezwe lakini, ayukuvuna ngokupheleleyo emagumbini ensimu yakho, ungakhothozi umkhothozo wesivuno sakho. Verse 10. Awukukhothoza isivini sakho, ungabuthi zitheze isivini ezivuthulukuleyo, uzishiye le abampofu nabafokazi, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 11. Ningebi, ningakhohlisani, ningaqambelani amanga. Verse 12. Ningafungeli igama lami amanga, uze uhlambalaze igama likaNkulunkulu
nguJehova.
Verse 13. Ungamcindezeli umakhelwane wakho, ungamphangi. Inkokhelo yomqashwa ayikuhlala kuwo ubusuku bonke kuze kuse. Verse 14. Ungaqalekisi isithuli, ungabeki isikhubekiso phambi kwempumputhe, kepha wesabe uNkulunkulu wakho
nguJehova.
Verse 15. Ningenzi ukungalungi ekwahlulelweni, ungakhethi ubuso bompofu, ungavuni ubuso bomkhulu, kepha wahlulele umakhelwane wakho ngokulunga. Verse 16. Ungahamba-hamba ucetheza phakathi kwabantu bakho, ungamelani nokuphila kumakhelwane wakho
nguJehova.
Verse 17. Ungazondi umfoweni enhlizweni yakho, ungamkhuzi nokumkhuza umakhelwane wakho, kepha ungabi nasono ngaye. Verse 18. Ungaphindisi, ungabi namagqubu nabantwana babantu bakho, kepha wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena
nguJehova.
Verse 19.
Niyakugcina izimiso zami, ungavumeli izilwane zakho zizekwe ngolunye uhlobo, ungahlanyeli ensimini yakho izinhlobo ezimbili zembewu, kungezi phezu kwakho ingubo ezinhlobonhlobo zezintanjana.
Verse 20. Olani wesifazane oyisigqilakazi eyingoduso, engahlengiwe, engakhululiwe ngesihle, makabe nesijeziso, angabulawa nokho ngokuba wayengakhululekile. Verse 21. Uyawuletha umnikelo wakhe wecala kuJehova ngasemnyango wetende lokuhlangana, inqama ibe ngumnikelo wecala. Verse 22. Umpristi uyakumenzela ukubuyisana ngenqama yomnikelo wecala phambi kukaJehova ngesono sakhe one ngaso, athethelelwe isono sakhe one ngaso. Verse 23.
Nanxa senifikile ezweni itshale emithe ezinhlobonhlobo edliwayo, anothi izithelo zayo zingukungasoki kwayo, iminyaka emithathu yakuba njengengingasokiwe kini, mazingadliwa.
Verse 24. Kepha ngonyaka wesine zonke izithelo zayo ziyakuba ngcwele ezokumdumisa uJehova. Verse 25. Ngonyaka wesihlanu yakudla kuzo izithelo zayo ukuze inithelele kakhulu, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 26. Aniyukudla lutho olunegazi, ningenzi imilingo, ningahloli imhlola. Verse 27. Aniyukudilinga amakhanda enu emaceleni, ungoni isilevu sakho emaceleni. Verse 28. Aniyukuzigcaba emzimbeni yenu, ngenxa abafileyo, ningazilobi amabala, nginguJehova. Verse 29. Ayukuhlambalaza indodakazi yakho, ukuyenza isifebe, funa izwe, lehlele ngobufebe, izwe ligcwale ukonakala. Verse 30. Anogcina amasabatha ami, nihloniphe indlu yami engcwele,
nginguJehova.
Verse 31. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe, yibo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 32. Wosukuma phambi kwempunga, uhloniphe ubuso bomuntu omdala, umesabe uNkulunkulu wakho,
nguJehova.
Verse 33. Uma umfakazi egogobele kuwezweni lakini, aniyukumhlupha. Verse 34. Umfakazi ogogobeleyo kini, uyakuba kini njengokuzalwa ekhaya phakathi kwenu, umthande njengalokhu uzithanda wena, ngokuba naningabafakazi ezweni laseGibhithe,
nguJehova uNkulunkulu wenu.
Verse 35. Aniyukwenza ukungalungi ekwahlulelweni, ekulinganiseni ubude noma isisindo noma ubuningi. Verse 36. Niyakuba nezilinganiso ezilungileyo, nezisindo ezilungileyo, ne-efa elungileyo, nehini elungileyo, nginguJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe. Verse 37. Anogcina zonke izimiso zami, nazo zonke izahlulo zami, nizenze, nginguJehova.
Levitikusi 20 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, futhi uyakusho kubantwana baka-Israyeli uthi, yilona nalowo abantwana baka-Israyeli noma owabafokazi abagogobeleyo kwa-Israyeli onikela ngenzalo yakhe kumoloki wobulawa nokubulawa, abantu balelozwe bamkhande ngamatshe. Verse 3,
ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo ngokuba unikele ngenzalo yakhe kumoloki ukungcolisa indlu yami engcwele nokuhlambalaza igama lami elingcwele. Verse 4. Uma abantu balelozwe besitheza kancane amehlo abo kulowo muntu lapho enikela ngenzalo yakhe kumoloki bangambulali. Verse 5. Ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu nomndeni wakhe ngimnqume kubantu bakubo kanye nabo bonke abaya kuye ukuphinga beyophinga nomoloki. Verse 6. Nalowo muntu ophendukele kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo kubaphinge, ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo. Verse 7. Ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 8. Anogcina imiso zami nizenze, nginguJehova oningcwelisayo. Verse 9. Ngoba yilona lo othuka uyise noma unina uwobulawa nokubulawa, uthukile uyise noma unina, igazi lakhe liyakuba phezu kwakhe. Verse 10. Umuntu ophinga nomfazi womunye umuntu nophinga nomkamakhelwane wakhe, isiphingi nesiphingikazi ziyakubulawa nokubulawa. Verse 11. Umuntu olala nomkayise wambulile ubunqunu bukayise, bobabili bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Verse 12. Uma umuntu elala nomalokazana wakhe, bobabili bobulawa nokubulawa, benzile ichilo, igazi labo malibe phezu kwabo. Verse 13. Uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Verse 14. Uma umuntu ethatha umfazi kanye nonina kungukonakala, bayakushiswa ngomlilo yena nabo ukuze kungabikho konakala phakathi kwenu. Verse 15. Uma umuntu elala nesilwane wobulawa nokubulawa, nisihlabe isilwane. Verse 16. Uma owesifazane esondela esilwaneni alale naso, wobulawa owesifazane esilwane, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Verse 17. Uma umuntu ethatha udadewabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina, abone ubunqunu bakhe, naye abone ubunqunu bakhe, kuyihlazo, bakunqunywa phambi kwabantwana babantu bakubo, wambulile ubunqunu kwadadewabo, uyakuthwala ububi bakhe. Verse 18. Uma umuntu elala nowesifazane onefindo lakhe, ambule ubunqunu bakhe, unqunusile umthombo wakhe, naye wambulile umthombo wegazi lakhe, bobabili bayakunqunywa kubantu bakubo. Verse 19. Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kanyoko noma bukadadewabo kayihlo, ngokuba unqunusile isihlobo sakhe, bakuthwala ububi babo. Verse 20. Uma umuntu elala nomkayisekazi, wambulile ubunqunu bukayisekazi, bayakuthwala isono sabo, bayakufa beyizimpulule. Verse 21.
Uma umuntu ethatha umkamfo wabo kungukungcola, wambulile ubunqunu bomfo wabo, bayakuba yizimpulule.
Verse 22. Ngalokho anogcina zonke imiso zami nazo zonke izahlulo zami nizenze, ukuba yizwe lapho nginiyisa khona ukuba nihlale kulo linganihlanzi. Verse 23. Aniyukuhamba ngamasiko esizwe ngasigxosha phambi kwenu ngokuba benza zonke lezo zinto ngalokho nganengwa yibo. Verse 24. Kepha ngishilo kini ukuthi niyakulidla ifa lezwe labo ngininike lona libe ngelenu, izwe lichichima ubisi nezinyosi, nginguJehova onahlwanisile nabezizwe. Verse 25. Ngalokho anohlwanisa izilwane ezihlamukileyo nezingcolileyo, izinyoni ezingcolileyo nezihlamukileyo, ningenzi imiphefumulo yenu inengeke ngesilwane noma ngenyoni noma ngantoni enwabuzelayo emhlabeni engizahlwanisile nani ngathi zingcolile. Verse 26. Ngiyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlwanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Verse 27. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi wobulawa nokubulawa, bakhandwe ngamatshe, igazi labo libe phezu kwabo. Leviticus 21 verse 1. uJehova wathi kuMose, khuluma kubapristi amadodana kaAaron uthi kubo, mawungabikho zingcolisayo ngofileyo phakathi kwabantu bakubo. Verse 2, ngaphandle kwezihlobo ezinyamanye naye okungukuthi unina noyise nendodana yakhe nendodakazi yakhe nomfo wabo. Verse 3,
nodade wabo intombi eseduze naye engenandoda angazingcolisi ngaye.
Verse 4, akayi kuzingcolisa eyisikhulu phakathi kwabantu bakubo kuze azihlambalaze. Verse 5, abayi kuzigega amakhanda abo, bangasiphuculi isilevi emaceleni, bangazigcabi emzimbeni. Verse 6, bayakuba ngcwele kuNkulunkulu wabo, bangahlambalazi igama likaNkulunkulu wabo ngokuba banikele ngemnikelo omlilo kaJehova isinkwa sikaNkulunkulu wabo, ngalokho bayakuba ngcwele. Verse 7, angathathi owesifazane oyisifebe nowonakeleyo, angathathi owesifazane olahliwe indoda yakhe ngokuba ungcwele kuNkulunkulu wakhe. Verse 8, ngalokho uyakungcwelisa ngokuba unikele ngesinkwa sikaNkulunkulu wakho, uyakuba ngcwele kuwe ngokuba mina Jehova ongcwelisayo ngcwele. Verse 9, indodakazi yomphristi uma izingcolisa ngokufeba, iyahlambalaza noyise iyoshiswa ngomlilo. Verse 10, ongumphristi omkhulu phakathi kwabafowabo kuthelwe ekhanda lakhe amafutha okugcoba nowahlukaniselwa ukuba embathe izambatho, akayikuthukulula izinwele zekhanda lakhe, angaklebhuli izambatho zakhe. Verse 11, angangena kumuphi umuntu ofileyo, angazingcolisi ngoyise noma ngonina. Verse 12, futhi angaphumi endlini engcwele, angahlambalazi indlu engcwele kaNkulunkulu wakhe, ngokuba umqhele wamafutha okugcoba kaNkulunkulu wakhe uphezu kwakhe, nginguJehova. Verse 13, wothatha umfazi oseyintombi. Verse 14, umfelokazi noma umfazi olahliweyo noma wesifazane onakeleyo isifebe, laba akayi kubathatha, kepha uyakuthatha intombi yabantu bakubo ibe ngumkakhe. Verse 15, akayikuhlambalaza inzalo yakhe phakathi kwabantu bakhe, ngokuba nginguJehova ongcwelisayo. Verse 16, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 17, yisho ku-Aaron uthi, umuntu wenzalo yakho ezukulwaneni zayo oyisilima makangasondeli ukunikela ngesinkwa sikaNkulunkulu wakhe. Verse 18, ngokuba umuntu oyisilima akakusondela impuputhe noma unyonga noma onekhala eliyisicaba noma oziso zakhe zingalingene. Verse 19, noma umuntu ononyawo olwaphukileyo noma onesandla esaphukileyo. Verse 20, noma onesifumbu noma oyisichwe noma onomlanga esweni lakhe noma onesithembuzane noma onomuna noma oyisilima ngamasende. Verse 21, awungabikho muntu wenzalo ka-Aaron umpristi oyisilima oyakusondela ukunikela ngemnikelo omlilo kaJehova uyisilima, makangasondeli ukunikela ngesinkwa sikaNkulunkulu wakhe. Verse 22, uyakudla isinkwa sikaNkulunkulu wakhe esingcwelengcwele nesingcwele. Verse 23, kuphela akayi kungena kuso isihenqo futhi angasondele i-altare ngokuba uyisilima, ukuze angahlambalazi izindlu zami ezingcwele ngokuba nginguJehova obangcwelisayo. Verse 24, uMose wakhuluma lokho ku-Aaron nakumadodana akhe nakubo bonke abantwana bakwa-Israyeli. Levitikusi 22 verse 1, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, yisho ku-Aaron nakumadodana akhe ukuba bahlukane nezinto ezingcwele zabantwana bakwa-Israyeli abangingcwelisela zona, bangalihlambalazi igama lami elingcwele, nginguJehova. Verse 3, yisho kubo ukuthi yilowo nalowo wenzalo yenu yonke ezukulwaneni zenu osondela ezintweni ezingcwele, abantwana baka-Israyeli abazingcwelisela uJehova esengcolile, lowo muntu uyakunqunywa angabikho phambi kwami, nginguJehova. Verse 4, yilowo nalowo wenzalo ka-Aaron onochoko noma ocucuzayo akayikudla izinto ezingcwele aze ahlambuluke. Nalowo othinta okungcolileyo ngabafileyo noma umuntu oshaywa izibuko. Verse 5. Nalowo othinta okunwabuzelayo angangcoliswa ngakho noma umuntu angangcoliswa ngaye nakuba enokungcola kuni. Verse 6. Umuntu othinta okunjalo uyakuba ngongcolile kuze kuhle, angazidli izinto ezingcwele uma engagezi umzimba wakhe ngamanzi.
Verse 7. Selishonile ilanga uyakuba ngohlambulukile andukuba adle izinto ezingcwele ngokuba ziyisinkwa sakhe.
Verse 8. Ingcuba nokudwetshulwe izilo akayikukudla ukuzingcolisa ngakho nguJehova. Verse 9. Ngalokho abogcina isiyalezo sami funa babe nesono ngaso bafele kuso uma besihlambalaza nginguJehova obangcolisayo. Verse 10. Umfokazi akayikudla okungcwele umuntu ogogobeleyo womphristi noma umqashwa angadli okungcwele. Verse 11. Kepha uma umphristi ethenga umuntu eyintengo yemali yakhe, yena angakudla, nabazelwe emzini wakhe bangadla isinkwa sakhe. Verse 12. Uma indodakazi yomphristi igana umfokazi noma mayingadli emnikelweni wokuphakanyiswa wezinto ezingcwele. Verse 13. Kepha uma indodakazi yomphristi ingumfelokazi noma ingolahliweyo ingenamntwana bese ibuyela endlini kayise njengasebusheni bayo, iyakudla isinkwa sikayise, kepha umfokazi makangasidli. Verse 14. Uma umuntu edla okungcwele engazi, wotha sisela kwesihlanu kwakho amnike umpristi okungcwele. Verse 15.
Abayekuhlambalaza izinto ezingcwele zabantwana ba-Israyeli abanikela ngazo kuJehova.
Verse 16. Bangabathwesi ububi obutholisa icala lapho bedla izinto zabo ezingcwele ngokuba nginguJehova obangcwelisayo. Verse 17. uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 18, yisho ku-Aaron kumadodana akhe nakuba bonke abantwana baka-Israyeli uthi kubo, yilowo nalowo wendlu ka-Israyeli noma umfokazi kwa-Israyeli onikela ngomnikelo wakhe noma wesithembiso sakhe noma womnikelo yesithembiso sakhe noma womnikelo yakhe yesihle okunikela ngayo kuJehova ibe ngumnikelo wokushiswa. Verse 19. Ukuze namukeleke wonikela ngeduna elingenasici lezinkomo, elezimvu noma elezimbuzi. Verse 20.
Noma yintoni enesici aniyukunikela ngayo ngokuba aniyukwamukeleka ngayo.
Verse 21. Umuntu onikela ngomhlatshelo omnikelo okuthula kuJehova ukugcwalisa isithembiso noma omnikelo wesihle ezinkomeni noma ezimvini umele ukuphelela ukuba wamukeleke kungabi sici kuwo. Verse 22. Ephuphuthekayo noma eyaphukileyo noma elimeleyo noma enesilonda noma enokhwekhwe noma enomuna ninganikeli ngazo kuJehova, futhi ninganikeli ngazo zibe ngumnikelo omlilo e-altare kuJehova. Verse 23. Inkunzi noma imvane nesitho esidluleleyo noma enesitho esincane unganikeli ngazo zibe ngumnikelo wesihle, kepha uma ungowesithembiso awunakwamukeleka. Verse 24. Aniyukunikela kuJehova ngento etheniwe ngokukhanda noma ngokuxhotshozwa noma ngokudwengulwa noma ngokunqunywa, ningenzi kanjalo ezweni lakini. Verse 25. Aniyukwamukela esandleni sowezizwe ninikele ngezinjalo zibe isinkwa sikaNkulunkulu wenu ngokuba ukonakala kwazo kukuzo zinobulima, aniyukwamukeleka ngazo. Verse 26. uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 27, nxa kuzalwa inkunzi noma imvu noma imbuzi, iyakuhlala kunina izinsuku ezisikhombisa. Kusukela osukwini lwesishiyagalombili nangasemuva iyakwamukelwa ibe ngumnikelo womlilo kuJehova. Verse 28. Noma kuyinkomazi noma imvukazi anukuyihlaba kanye nomntwana wayo ngalusuku lunye. Verse 29. Nxa nihlabela uJehova umhlatshelo wokubonga, niyakumhlabela ukuba namukeleke. Verse 30. Uyakudliwa ngalolo suku, ningashiyi lutho lwayo kuze kuse, nginguJehova. Verse 31. Ngalokho, anokugcina imiyalo yami niyenze, nginguJehova. Verse 32. Ningahlambalazi igama lami elingcwele, kepha ngiyakungcwelisa phakathi kwabantwana baka-Israyeli, nginguJehova oningcwelisayo. Verse 33. Owanikhipha ezweni laseGibhithe, ngibe uNkulunkulu wenu, nginguJehova. Leviticus 23 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi kubo, imikhosi emisiweyo kaJehova eniyakuyimemezela ibe imhlangano engcwele, yona iyimikhosi yami emisiweyo. Verse 3. Umsebenzi yakwenziwa izinsuku eziyisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabathe lokuphumula okuzothileyo. Umhlangano ongcwele ningasebenzi imisebenzi, kuyisabatha kuJehova ezindlini zenu zonke. Verse 4. Nansi imikhosi emisiweyo kaJehova, imhlangano engcwele eniyakuyimemezela ngezikhathi zayo ezimisiweyo. Verse 5. Ngenyanga yokuqala, ngolweshumi nane lwenyanga kusihlwa, kuyiphasika likaJehova. Verse 6. Ngosuku lweshumi nanhlanu lwaleyo nyanga, kungumkhosi wesinkwa esingenamvubelo kuJehova. Niyakudla isinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa. Verse 7. Ngosuku lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi. Verse 8. Kepha niyakunikela ngomnikelo womlilo kuJehova izinsuku eziyisikhombisa. Ngosuku lwesikhombisa kungumhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi. Verse 9. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 10. Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi kubo, nxa nifikile ezweni enganinika lona, nivune isivuno salo, anoletha kumpristi isithungo solibo lwesivuno senu. Verse 11. Yena sizulise isithungo phambi kukaJehova ukuba samukelwe ngenxa yenu, ngakusasa emva kwesabatha umpristi uyakusizulisa. Verse 12. Ngalolo suku enizulisa ngalo isithungo, niyakunikela ngemvu yeduna engenasici enonyaka munye, ibe ngumnikelo wokushiswa kuJehova. Verse 13. Umnikelo wawo wempuphu uoba ngokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo exovwe namafutha, umnikelo womlilo kuJehova ube yiphunga elimnandi, nomnikelo wawo wokuphuzwa uoba ngokwesine kwehini lewayini. Verse 14. Aniyokudla isinkwa notshwele nezikhwebe ezitsha kuze kufike lolo suku lingakalethi umnikelo kaNkulunkulu wenu, kuyisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu ezindlini zenu zonke. Verse 15.
Anozibalela kusukela kolonga kusasa emva kwesabatha ngosuku enaletha ngalo isithungu somnikelo wokuzuliswa kuze kube ngamasabatha esikhombisa apheleleyo.
Verse 16. Kuze kufike lolonga kusasa emva kwesabatha lesikhombisa nobala izinsuku ezingamashumi ayisihlanu, ninikele ngomnikelo omusha wempuphu kuJehova. Verse 17.
Maniphume ezindlini zenu nezinkwa ezimbili zokuzuliswa zokweshumi okubili kwempuphu ecolekileyo, ziphekwe nemvubelo zibe lulibo kuJehova. Verse 18. Kanye nesinkwa niyakunikela ngezimvu ezisikhombisa ezingenasici zinonyaka munye, neduna nezinqaba ezimbili zibe umnikelo wokushiswa kuJehova, kanye nomnikelo wazo wempuphu neminikelo yazo yokuphuzwa, umnikelo womlilo ube yiphunga elimnandi kuJehova. Verse 19. Niyakunikela ngempongo ibe ngumnikelo wesono, nezimvu ezimbili zamaduna ezinonyaka munye zibe ngumhlatshelo womnikelo wokuthula.
Verse 20. Umpristi uyakuzizulisa kanye nesinkwa solibo zibe ngumnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova, kanye nezimvu ezimbili ziyakuba ngcwele kuJehova zibe ngezompristi. Verse 21. Niyakumemeza ngalolo suku nibe nomhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi, kuyisimiso esiphakade ezindlini zenu zonke ezizukulwaneni zenu. Verse 22. Nxa nivuna isivuno sezwe lakini, ayikuvuna ngokupheleleyo emagumbini ensimi yakho. Ungakhothozi umkhothozo isivuno sakho, ushiyele abampofu nabafokazi. NginguJehova uNkulunkulu wakho. Verse 23. UJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 24, yisho kubantwana ba-Israyeli uthi, ngenyanga yesikhombisa ngalokuqala lwenyanga, anoba nokuphumula okuzothileyo, isikhumbuzo ngokushaya amacilongo, umhlangano ongcwele. Verse 25, ningasebenzi msebenzi, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Verse 26, uJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 27, kepha ngolweshumi lwaleyo nyanga esikhombisa kulusuku lokubuyisana, anoba nomhlangano ongcwele, nithobise imiphefumulo yenu, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Verse 28, ningasebenzi imisebenzi ngalolo suku, ngokuba kulusuku lokubuyisana, ukunenzela ukubuyisana phambi kwaJehova uNkulunkulu wenu. Verse 29, ngokuba yilona lowo muntu ongathotshiswa ngalolo suku uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 30, yilona lowo muntu owenza umsebenzi othiye ngalolo suku, lowo muntu kuyakumbhubhisa angabikho kubantu bakubo. Verse 31, ningasebenzi imisebenzi kuyisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu ezindlini zenu zonke. Verse 32, kuyakuba isabaso lokuphumula okuzothileyo kini, nithobise imiphefumulo yenu ngolweshagalolunye lwenyanga kusihlwa, kusukela kusihlwa kuze kube kusihlwa, anogcina isabatha lenu. Verse 33, uJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 34, yisho kubantwana ba-Israyeli uthi, ngosuku lweshumi nanhlanu lwaleyo nyanga isikhombisa kungumkhosi wamadokodo, insuku eziyisikhombisa kuJehova. Verse 35, ngosuku lokuqala kuya kuba ngumhlangano ongcwele, ningasebenzi imisebenzi. Verse 36, izinsuku eziyisikhombisa niyakunikela ngomnikelo womlilo kuJehova. Ngosuku lweshagalombili nibe nomhlangano ozothileyo, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova, kungumhlangano wokugcina, ningasebenzi msebenzi. Verse 37, le yimikhosi emisiweyo kaJehova eniyakuyimemezela ibe imihlangano engcwele, ukunikela ngomnikelo womlilo kuJehova, umnikelo wokushiswa nomnikelo wempuphu, umhlatshelo neminikelo yokuphuzwa, kube yilowo nalowo ngosuku lwawo. Verse 38, ngaphandle kwamasabatha kaJehova nangaphandle kwezipho zenu nangaphandle kwezithembiso zenu zonke nangaphandle komnikelo yenu yonke nesihle elinikela ngayo kuJehova. Verse 39, kepha ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga esikhombisa lapho senibuthile izithelo zezwe, anogcina umkhosi kaJehova insuku eziyisikhombisa. Ngosuku lokuqala makube ngukuphumula okuzothileyo, nangosuku lweshagalombili kube ngukuphumula okuzothileyo. Verse 40, ngosuku lokuqala nothabatha izithelo zemithi emihle namagatsha amasundu nezingatsha zemithi edumbileyo neminyezane nemifula nethabe phambi kwaJehova uNkulunkulu wenu insuku eziyisikhombisa. Verse 41, niyakugcina ube ngumkhosi kuJehova izinsuku eziyisikhombisa ngonyaka, kuyisimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu, niwugcine ngenyanga yesikhombisa. Verse 42, niyakuhlala emadokodweni izinsuku eziyisikhombisa, bonke abangokuzalwa kwa-Israyeli bahlale emadokodweni. Verse 43, ukuze izizukulwaneni zenu zazi ukuthi ngabahlalisa abantwana ba-Israyeli emadokodweni ekubakhipheni kwami ezweni laseGibhithe, nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 44, uMose wabatshela-ke abantwana baka-Israyeli imikhosi emisiweyo kaJehova. Levitikusi 24 verse 1, uJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 2, yala abantwana ba-Israyeli ukuba balethe kuwa amafutha eminqumo acwengekileyo agxotshelwe ukukhanyisa ukuba izibani zivuthe njalo njalo. Verse 3, ngaphandle kwesihenqo somfakazi etende lokuhlangana u-Aroni uyakuzilungisa njalo phambi kwaJehova, aqale kusihlwa kuze kuse, kuyakuba isimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu. Verse 4, alungise njalo izibani othini olucwekekileyo phambi kukaJehova. Verse 5, wothabatha impupho ecolekileyo upheke ngayo amaqebelengwane ayishumi nambili iqebelengwane linye libe nokweshumi okubili. Verse 6. Wowabeka izinqwaba ezimbili ayisithupha abe senqwabeni inye etafuleni elicwengekileyo phambi kukaJehova. Verse 7. Uyakubeka inhlaka ecwengekileyo ezinqwabeni zombili ibe isikhumbuzo esikweni nomnikelo womlilo kuJehova. Verse 8. Amasabatha ngamasabatha uyakuzihlela phambi kukaJehova njalo kungenxa abantwana bakaIsrayeli kuyisivumelwane esiphakade. Verse 9. Ziyakuba ngezika-Aroni nezamadodana akhe bazidlele endaweni engcwele ngokuba zingcwelengcwele zingezakhe phakathi kweminikelo yomlilo kaJehova ngesimiso esiphakade. Verse 10. Indodana yesifazane waka-Israyeli uyise wayo engowaseGibhithe yaphuma yaya phakathi kwabantwana bakaIsrayeli. Indodana yesifazane waka-Israyeli nomuntu waka-Israyeli baxabana ekamu. Verse 11. Indodana yesifazane waka-Israyeli yahlabalaza igama yathuka yalethwa kuMose. Igama likanina lalingu uShelomiti indodakazi kaDibhiri owesizwe sakwaDani. Verse 12. Bayifaka entolongweni ukuba batshelwe ngomlomo kaJehova. Verse 13. uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 14, ngipheni ngaphandle kwekamu lowo othukile bonke abamuzwa mababeke izandla zabo ekhanda lakhe ihlangane yonke imikhande kamatshe. Verse 15. Uyakukhuluma kubantwana bakaIsrayeli uthi, yilowo nalowo oqalekisa uNkulunkulu wakhe uyakuthwala isono sakhe. Verse 16. Ohlambalaza igama likaJehova wobulawa nokubulawa yonke inhlangano imkhande nokumkhanda kamatshe umfokazi noma wokuzalwa ekhaya nxa ehlambalaza igama likaJehova wobulawa. Verse 17. Oshaya umuntu aze afe wobulawa nokubulawa. Verse 18. Oshaya inkomo ize ife uyakuyikhokha kube ngokuphila ngokuphila. Verse 19. Uma umuntu elimaza umakhelwane wakhe njengalokho enzile yena kuyakwenziwa kanjalo kuye. Verse 20. Kube ngokwaphuka ngokwaphuka leso ngeso neziyo ngeziyo njengalokho elimazile umuntu kanjalo kuyakwenziwa kuye. Verse 21. Obulala inkomo ikhokha obulala umuntu obulawa. Verse 22. Niyakuba nomthetho muye kumfowazi nowokuzalwa ekhaya ngokuba nguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 23. UMose wakhuluma-ke kubantwana bakaIsrayeli bamkhiphela othukileyo ngaphandle kwekamu bamkhanda ngamatshe abantwana bakaIsrayeli beza njengalokho uJehova emyalile uMose. Leviticus 25 verse 1. uJehova wakhuluma kuMose entabeni yaseSinayi wathi, verse 2,
yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi kubo, nxa nifika ezweni engininika lona izwe niyakungigcinela uJehova isabatha. Verse 3. Iminyaka yesithupha yakulima insimu yakho, iminyaka yesithupha yakuthena isivini sakho ubuthe izithelo zaso. Verse 4. Kepha ngonyaka wesikhombisa kuyakuba khona isabatha lokuphumula okuzothileyo kwezwe. Isabatha kuye uJehova, ayukulima insimu yakho ungatheni isivini sakho.
Verse 5. Amakhikhizela isivuno sakho ayukwavuna, nezithelo zomvini wakho ongatheniwe ayukuzikha, kuyakuba ngunyaka wokuphumula okuzothileyo kwezwe. Verse 6. Isabatha lezo liyakuba ngukudla kwenu okwakho nokwenceku yakho nokwencekazi yakho nakho nokomqashwa wakho nokomfokazi wakho ogogobeleyo kuwe. Verse 7. Nakuzo izinkomo zakho nezilwane ezisezweni konke ukuthela kwalo kuyakuba ngukudla. Verse 8. Uyakuzibalela amasabatha ayisikhombisa eminyaka, iminyaka eyisikhombisa iphinde wasikhombisa kube kwezinsuku zamasabatha ayisikhombisa eminyaka, kube iminyaka engamashumi amane neshagalolunye. Verse 9. Uyakuthuma izwi lecilongo ezwala kakhulu ngolweshumi lenyanga esikhombisa ngosuku lokubuyisana, liyakuthuma izwi lecilongo ezweni lonke lakini. Verse 10.
Niyakungcwelisa unyaka wamashumi ayisihlanu, nimemezele inkululeko ezweni lonke kubo bonke abakhileyo kulo. Kuyakuba ijubhili kini, nibuyele kube yilona lo efeni lakhe, nibuyele kube yilona lo kwabomndeni wakhe.
Verse 11. Lo nyaka wamashumi ayisihlanu, uyakuba ijubhili kini, aniyukulima, ningavuna amakhikhizela awo, ningakhi ngawe ezomvini ongatheniwe. Verse 12. Ngokuba uyijubhili, uyakuba ngcwele kini, nidle izithelo zawo zasentsimini. Verse 13. Ngalowo nyaka wejubhili, niyakubuyela kube yilona lo efeni lakhe. Verse 14. Uma uthengisa ngotho kumakhelwane wakho noma uthenga esandleni somakhelwane wakho, ningadlani.
Verse 15.
Njengenani leminyaka esemva kwejubhili uyakuthenga kumakhelwane wakho, nanjenganani leminyaka yezithelo uyakuthengisa kuwe.
Verse 16.
Ngobuningi beminyaka uyakwandisa intengo yalo, nangobuncane beminyaka uyawunciphisa intengo yalo ngokuba uthengise kuwe ngenani lesithelo.
Verse 17.
Aniyokudlana kepha uyakwesaba uNkulunkulu wakho ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho.
Verse 18.
Ngalokho anozenza izimiso zami, nigcine izahlulo zami, nizenze, nihlale ezweni, nilondekile.
Verse 19.
Izwe liyakuthela izithelo zalo, nidle nisuthe, nihlale kulo, nilondekile.
Verse 20.
Uma nisho ukuthi niyakudlani, ngonyaka wesikhombisa bheka, ayisukulima, asikubutha ukudla kwethu.
Verse 21.
Khona ngiyakuyala isibusiso sami sehlele phezu kwenu, ngonyaka wesithupha uze uthele ukudla kweminyaka emithathu.
Verse 22.
Ngiyakulima ngonyaka weshagalombili, nidle izithelo zikanyasa, uze ufike unyaka weshagalolunye, kungene izithelo zawo, ngiyakudla unyasa.
Verse 23.
Akuthengiswa ngezo kuze kube phakade ngokuba izwe lingelami, ninakeni kabafokazi nabagogobeleyo kimi.
Verse 24.
Ezweni lonke lefa lenu niyakuvuma ukuhlengwa kwezwe.
Verse 25.
Uma umfoneba pofu athengise ngefa lakhe, kuyakufika isihlobo sakhe sihlenge lona umfo abathengisile ngalo.
Verse 26.
Uma umuntu engenayo ongalihlenga kodwa ebeseba ngocebileyo, athole okwanele ukulihlenga.
Verse 27.
Makabale eminyaka selokhu kwathengiswa ngalo abuyisele okudluleleyo kulo muntu athengise kuye ngalo aze abuyele efeni lakhe.
Verse 28. Uma engathola amandla okuzibuyisela lona lelo athengise ngalo, liyakusala esandleni solithengileyo uze ufike unyaka wejubhili, ngejubhili liyakuphuma yena abuyele efeni lakhe.
Verse 29.
Uma umuntu ethengisa ngendlu yokuhlala emzini nogange, angayikuhlenga ungakapheli unyaka selokhu wathengisa ngayo, ngokuba unyaka wonke uyakuba nelungelo lokuyihlenga.
Verse 30.
Uma ingahlengwanga unyaka usuphelile, leyo ndlu esemzini onogange uyakuqiniswa ibe ngeyakhe owayithenga, kuze kube phakade ezizukulwaneni zakhe, ayikuphuma ngejubhili.
Verse 31.
Kepha izindlu zemizana engelamgange nxa zonke ziyakubala kanye namasimu asemaphandleni, zingahlengwa ziphume ngejubhili.
Verse 32.
Kodwa imizi yamalevi, izindlu zemizi yefa lawo amalevi angazihlengi noma nini.
Verse 33.
Uma umlevi engahlengi indlu okwathengiswa ngayo nomuzi wefa lakhe, kuyakuphuma ngejubhili, ngokuba izindlu zemizi yamalevi ziyifa lawo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.
Verse 34.
Izwe lamadlelo emizi yawo akunakuthengiswa ngalo, kokuba liyifa lawo kuze kube phakade.
Verse 35.
Uma umfowenu eba pofu engenamandla okukukhokhela, uyakumsekela ahlale nawe njengomfokazi nogogobeleyo.
Verse 36.
Ungathathi kuye inzalo engafanele nenzuzo, kepha wesabe uNkulunkulu wakho ukuze umfowenu ahlale nawe.
Verse 37.
hayi ukumnika imali yakho ngenzalo, ungabuphi ukudla kwakho ngenzuzo. Verse 38, ngikuJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe ukuninika izwe laseKhanani ngibe nguNkulunkulu wenu. Verse 39,
uma umfowenu ebampofu ekuwe azithengise kuwe, hayi ukumsebenzisa njengesigqila.
Verse 40, kepha abe njengomqashwa nogogobeleyo kuwe, uyakusebenza kuwe kuze kufike umnyaka wejubhili. Verse 41, andukuba aphume kuwe yena labantwana bakhe kanye naye, abuyele kwabomndeni wakhe, abuye nasefeni lawoyise. Verse 42, ngokuba bayizinceku zami engazikhipha ezweni laseGibhithe, akuthengiswa ngazo zibe yizigqila. Verse 43, ayikubusa lukhuni phezu kwakhe, kepha wesabe uNkulunkulu wakho. Verse 44,
izigqila zabo nezigqilakazi zakho oyakuba nazo, niyakuzithenga izigqila nezigqilakazi kwabezizwe abanizungezayo. Verse 45, futhi kubantwana babafokazi abagogobele kini, kubona niyakuthenga nakwabomndeni wabo abakini ababazalile ezweni lakini babe yifa lenu. Verse 46, niyakubenza ifa labantwana benu emva kwenu ukuba babe yifa labo, niyakuthatha kubo izigqila zenu kuze kube phakade, kepha niyukubusa kalukhulu phezu kwabafowenu abantwana baka-Israyeli, omunye phezu komunye. Verse 47, uma umfokazi noma ogogobeleyo kuwe eba ngocebileyo, umfowenu abe mpofu kuye, azithengise kumfokazi noma kogogobeleyo kuwe noma kohlanga lwabomndeni wabafokazi. Verse 48, angahlengwa nxa sekuthengisiwe ngaye, omunye wabafowabo angamhlenga. Verse 49, noma oyisekazi noma indodana kayisekazi angamhlenga, noma omunye wakubo wabomndeni wakhe angamhlenga, noma eba ngocebileyo angazihlenga yena.
Verse 50, uyakubalisana lo owamthengayo aqale ngonyaka owazithengisa kuye ngawo kuze kube ngunyaka wejubhili, imali yentengiso iyakuba njengenani leminyaka uyakuba naye njengesikhathi somqashwa. Verse 51, uma isasele iminyaka eminingi njengayo, uyakubuyisa intengo yokuhlengwa kwakhe emalini athengwa ngayo. Verse 52, uma isasele iminyaka ingcosana kuze ufike unyaka wejubhili, uyakubalisana naye njengeminyaka yakhe, uyakubuyisa imali yokuhlengwa kwakhe. Verse 53, njengenceku eqashwa iminyaka ngeminyaka, uyakuba naye, akayikubusa kalukhulu phezu kwakhe emehlweni akho. Verse 54, uma engahlengwanga ngalezo zindlela, uyakuphuma ngonyaka wejubhili yena nabantwana bakhe kanye naye. Verse 55, ngokuba abantwana baka-Israyeli bayizinceku kimi, bayizinceku zami engazikhipha ezweni laseGibhithe, nginguJehova uNkulunkulu wenu.
Leviticus 26 verse 1, ningenzi ithombe, ningamisi izithombe ezibaziweyo noma insika, ningabeki itshe elinemfanekiso ezweni lakini ukukhothamela kulo, ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 2, anogcina amasabatha ami, nihloniphe indlu yami engcwele, nginguJehova. Verse 3, uma nihamba ngey'miso zami, nigcine imiyalo yami niyenze. Verse 4, ngiyawuninika imvula ngesikhathi sayo, izwe lithele ukudla kwalo, imithi yasendle ithele izithelo zayo. Verse 5, ukubhula kwenu kuyakufinyelela ekuvunyweni kwemivini, ukuvuna kwemivini kuyakufinyelela esikhathini sokulima, niyakudla isinkwa senu nisuthe, nihlale ezweni lakini nilondekile. Verse 6, ngiyakunika ukuthula ezweni, nilalele phansi ningesatshiswa muntu, ngiyakuqothula izilwane ezimbi ezweni, nenkemba iwudabula ezweni lakini. Verse 7, niyakugxosha izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Verse 8, abayisihlanu kini bayakugxosha abayikhulu, nabayikhulu kini bayakugxosha izinkulungwane eziyishumi, izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Verse 9,
ngiyaninaka nginenze ukuba nizale nande ngimise isivumelwano sami nani. Verse 10. Niyakudla unyasa omdala nikhiphe unyasa ngenxa yokusha. Verse 11. Ngiyakubeka itabanakele lami phakathi kwenu, umphefumulo wami awuyukunengwa.
Verse 12. Ngiyakuhamba phakathi kwenu, ngibe uNkulunkulu wenu, nibe ngabantu bami. Verse 13. NginguJehova uNkulunkulu wenu, onikhiphe ezweni laseGibhithe, ukuba ningabi izigqila zabo, ngaphulile izikiye zejoka lenu, ngenza ukuba nihambe niluleme. Verse 14.
Kepha uma ningalaleli, ningayezi yonke le miyalo.
Verse 15. Uma nilahla izimiso zami, uma umphefumulo wenu unengwa, izahlulo zami ukuze ningayezi yonke imiyalo yami, kepha naphule isivumelwane sami. Verse 16. Nami ngiyakwenza lokhu kini, ngiyakunehlisela ingebhe, nesifuba, nomkhuhlane uyakuqeda amehlo, udangalise umphefumulo, niyakuhlwanyela ngeze imbewu yenu, ngoba izitha zenu ziyakuyidla. Verse 17. Ngiyakubeka ubuso bami bumelane nani, nibulawe phambi kwezitha zenu, abanizondayo bayakubusa phezu kwenu, nibaleke ningagxoshwa muntu. Verse 18. Kepha uma ningalaleli, nangalezo zinto, ngiyakubuya nginishaye kasikhombisa ngezono zenu. Verse 19. Ngiyakwaphula kuzidla kwamandla enu, ngenze ezulweni libe njengensimbi, nomhlabathi wenu ube njengethusi. Verse 20. Amandla enu ayakuchithwa ngeze, ngoba izwe lakini alikuthela ukudla kwalo, nemithi yezwe ayikuthela izithelo zayo. Verse 21. Uma nihamba niphambene nami, ningalaleli, ngiyakubuya nginehlisele izinhlupheko ziphindwe kasikhombisa njengezono zenu. Verse 22. Ngiyakuthuma phakathi kwenu izilo zasendle eziyakunaphuca abantwana benu, zibulale izinkomo zenu, zininciphise izindlela zenu zibe yihlane. Verse 23. Kepha uma ningaxwayiswa yimi ngezo zinto kodwa nihamba niphambene nami. Verse 24. Nami ngiyakuhamba ngiphambene nani nginishaye. Yebo mina, kasikhombisa ngezono zenu. Verse 25. Ngiyakunehlisela inkemba yempindiselo yakuphindisela isivumelwano sami. Senibuthele emizini yenu, ngiyakuthuma isifo phakathi kwenu, ninikelwe esandleni sesitha. Verse 26. Nxa ngaphula uzime lwesinkwa, abesifazane abayishumi bayakupheka isinkwa sakho eziko linye, babuyise isinkwa senu ngesisindo, niyakudla ningasuthi. Verse 27. Kepha uma ningalaleli nazo zonke lezo zinto kodwa nihamba niphambene nami. Verse 28. Nami ngiyakuhamba ngiphambene nani ngokufutheka ngiyushaye kasikhombisa ngezono zakho. Verse 29. Niyakudla inyama yamadodana enu nenyama yamadodakazi enu niyakuyidla. Verse 30. Ngiyakuchitha izindawo zenu eziphakeme, nginqume ama-altare enu empepho, ngilahle izidumbu zenu phezu kwezidumbu zezithombe zenu, umphefumulo wami uyakunengwa yinina. Verse 31. Ngiyakuyenza imizi yenu ibe yizwe kufa, ngizenze izindlu zenu ezingcwele zibe incithakalo, angisakuhogela unqambothi lwamaphunga lwenu olumnandi. Verse 32. Ngiyakulenza izwe libe incithakalo, izitha zenu ezihlala kuyo ziyakumangala ngakho. Verse 33.
Ninake ngiyakunihlakazela ezizweni, ngiwashe inkemba emva kwenu, izwe lakini libe incithakalo nemizi yenu ibe yizwe kufa.
Verse 34. Khona izwe lakuthokoza ngamasabatha alo, ngesikhathi lihlezi lichithekile, nina nisekhona ezweni lezitha zenu, khona izwe lakuphumula lithokoze ngamasabatha alo. Verse 35. Ngesikhathi lihlezi lichithekile, liyakuphumula, lokho kuphumula lalingenakho ngamasabatha enu, lapho nisahlezi kulo. Verse 36. Abaseleyo bakini, ngiyakubehlisela itwetwe ezilizweni zabo emazweni ezitha zabo, ubuhashahasha beqabunga enyakaziswayo bakubagxosha, babaleke njengalokhu umuntu ebalekela inkemba, bawe bengagxoshwa muntu. Verse 37. Bakukhubeka omunye phezu komunye, kungathi kuphambi kwenkemba, bengagxoshwa muntu, anikuba namandla okuma phambi kwezitha zenu. Verse 38. Niyakubhubha phakathi kwezizwe, izwe lezitha zenu nilidle. Verse 39. Abaseleyo bakini bayakonda, ngobubi babo emazweni ezitha zenu, nangobuba oyise bayakonda kanye nabo. Verse 40. Bakuvuma ububi babo nobuba oyise ngeziphambeko zabo abaphambeke ngazo kimi nokuthi njengokuba bahamba bephambene nami. Verse 41. Nami ngahamba ngiphambene nabo, ngaba esazweni lezitha zabo, uma ke izinhliziyo zabo ezingasokile zithobeka, besamukela isijeziso sobubi babo. Verse 42. Ngiyakhumbula isivumelwano sami noJakobe, nesivumelwano sami noIsaka, nesivumelwano sami noAbrahama, ngiyakusikhumbula, ngilikhumbule nezwe. Verse 43. Izwe liyakushiywa yibo, lithokoze ngamasabatha alo, lisahlezi lichithekile lingenabo. Bakwamukela isijeziso sobubi babo, ngokuba yebo, ngoba balahle izahlulo zami, nangokuba umphefumulo wabo wanengwa yizimiso zami. Verse 44. Kepha uma kunjalo, sebekhona ezweni lezitha zabo, angikubalahla, ngingabanengwa yibo kuze ngibaqothule, ngisaphule izivumelwano sami nabo, ngokuba nguJehova uNkulunkulu wabo. Verse 45.
Kepha ngenxa yabo, ngiyakukhumbula isivumelwano sawokhokho babo, engabakhipha ezweni laseGibhithe emehlweni ezizwe ukuba ngibe uNkulunkulu wabo nginguJehova. Verse 46. Lezo ziyisimiso nezahlulelo nemithetho akwenzayo uJehova phakathi kwakhe nabantwana bakaIsrayeli entabeni yaseSinayi ngesandla sikaMose.
Leviticus 27 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi kubo, nxa umuntu enza isithembiso esithile, lapho uyakulanganisa abantu kuJehova. Verse 3. Ukulinganisa kwakho esilisa kusukela koneminyaka engamashumi amabili kuze kube koneminyaka engamashumi ayisithupha kuyakuba ngamashekeli angamashumi ayisihlanu esiliva ngokweshekeli lendlu engcwele. Verse 4. Uma kungowesifazane, ukulinganisa kwakho kuyakuba ngamashekeli angamashumi amathathu. Verse 5. Uma kusuka koneminyaka ayisihlanu kuze kube koneminyaka engamashumi amabili, ukulinganisa kwakho owesilisa kuyakuba ngamashekeli angamashumi amabili nowesifazane amashekeli ayishumi. Verse 6. Uma kuswela konenyanga kuze kube koneminyaka ayisihlanu, ukulinganisa kwakho owesilisa kuyakuba ngamashekeli ayisihlanu esiliva, nokulinganisa kwakho owesifazane kuyakuba amashekeli amathathu esiliva. Verse 7. Uma kuswela koneminyaka engamashumi ayisithupha kuya phezulu, nalapho ngowesilisa, ukulinganisa kwakho kuyakuba ngamashekeli ayishumi nanhlanu, nowesifazane kube ngamashekeli ayishumi. Verse 8. Kepha uma impofu, kunokulinganisa kwakho, uyakubeka phambi komphristi, umphristi amlinganise. Umphristi uyakumlinganisa ngokwamandla akhe owathembisayo. Verse 9. Uma kuyizilwane onganikela ngazo kuJehova, zonke ezinjalo umuntu anikela ngazo kuJehova ziyakuba ngcwele. Verse 10. Akakuziphambanisa angazenani ngezinye, esihle ngesibi, nesibi ngesihle. Uma enana nokwenana isilwane ngesilwane, sona leso kanye naso okwenana ngaso ziyakuba ngcwele. Verse 11. Uma kuyisilwane esingcolileyo okunganikelwa ngaso kuJehova, uyakusibeka isilwane phambi komphristi. Verse 12. Umphristi asilinganise noma sihle noma sibi, njengalokho wena mphristi ulinganise kuyakuba njalo. Verse 13. Kepha uma ethanda ngempela ukusihlenga, uyakuthasisela okwesihlanu kwaso kukho kulinganisa kwakho. Verse 14. Nxa umuntu yakungcwelisa indlu yakhe ibe ngcwele kuJehova, umphristi uyakulinganisa uma yinhle noma yimbi, njengalokho umphristi eyilinganisa kuyakuba njalo. Verse 15. Uma oyingcwelisa ethanda ukuyihlenga indlu yakhe, uyakuthathisela kwesihlanu kwemali yokulinganisa kwakho ibe ngeyakhe. Verse 16. Uma umuntu yakungcwelisela uJehova ingxenye yensimu yefa lakhe, ukulinganisa kwakho kuyakuba njengokuhlwanyela kwayo, ukuhlwanyela kwehomere lebhali kube ngamashekeli angamashumi ayisihlanu esiliva. Verse 17. Uma engcwelisa insimu yakhe kusukela enyakeni wejubhili iyakuma ngokulinganisa kwakho. Verse 18. Kepha uma ungcwelisa insimu emva kwejubhili, umpristi uyakumbalela imali ngeminyaka eseleyo kuze kufika unyaka wejubhili kuncishiswe ukulinganisa kwakho. Verse 19.
Uma ongcwelisa insimu ethanda ngempela ukuyihlenga, uyakuthasisela kuyo kwesihlanu kwemali yokulinganisa kwakho iqiniswe kuye.
Verse 20. Uma engahlengi insimu noma ethengisile ngensimu komunye umuntu, ayisayi kuhlengwa. Verse 21. Kepha insimu ekuphumeni kwayo ngejubhili iyakuba ngcwele kuJehova njengensimu eyahlukaniswayo iyakuba yifa lomphristi. Verse 22. Uma engcwelisela uJehova insimu ayithengileyo engesiwe insimu yefa lakhe. Verse 23. Umpristi uyakumbalela imali yokulinganisa kwakho kuze kufika unyaka wejubhili anike ukulinganisa kwakho ngalolo suku kube yinto engcwele kuJehova. Verse 24. Ngonyaka wejubhili insimu yakubuyela kuye eyathengwa kuye, yebo kuye olifa lensimu lingelakhe. Verse 25. Konke ukulinganisa kwakho kuyakuba ngokweshekeli lendlu engcwele, amagera angamashumi amabili akuba yishekeli. Verse 26. Kepha izibulo lezilwane elenziwe libe izibulo kuJehova aliyukungcwelisa muntu noma liyinkabi noma liyimvu lingelikaJehova. Verse 27. Uma kungelisilwane esingcolileyo uyakusihlenga ngokulinganisa kwakho, athasisele kukho kwesihlanu kwakho, uma lingahlengwa kuyakuthengiswa ngalo ngokulinganisa kwakho. Verse 28. Nokho into yonke yahlukaniswa umuntu ahlukanisela uJehova kukho konke anakho, noma abantu noma izilwane noma insimu yefa lakhe, akuyukuthengiswa ngayo ingahlengwa, konke kwahlukanisiwe kungcwelengcwele kuJehova. Verse 29. Akukho muntu owaqalekiswayo owaqalekiswa kubantu ongahlengwa obulawa nokubulawa. Verse 30. Nokweshumi konke kwezo okwembewu yezo noma okwezithelo zemithi kungokaJehova kungcwele kuJehova. Verse 31. Uma umuntu ethanda ukuhlenga okuthile okokweshumi kwakhe uyakuthasisela kukho kwesihlanu kwakho. Verse 32. Konke okweshumi kwezinkomo noma kwezimvu zonke ezidlula phansi kwentonga okweshumi kuyakuba ngcwele kuJehova. Verse 33. Akayikuhlola uma kuhle noma kubi angakwenani ngokunye, kepha uma ngempela ekwenana ngokunye lokhu nalokho akwenana ngakho kuyakuba ngcwele, akuyikuhlengwa. Verse 34. Leyo iyimiyalo Jehova ayala ngayo Mose ngabantwana baka-Israyeli entabeni eseSinayi.